Blog Talk Radio.
Ivugira i Washington DC turi kuwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 tukaba rero tubacuje mwese bakunze ibikiganiro igihe n'iki hano kuri Radio Itahuka twizera ko aho muri hose nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi tuboneyeho n'akanya kugira ngo tubifurize imigisha itagabanije muri uyu mwaka wa 2022 ikiganiro igihe n'iki cy'uyu munsi mukaba mwagiteguriwe na Axel Kanijabo. turibuze kuganira kuki insanganyamatsiko yacu y'uyu mugoroba iragira iti politiki ya kana kiwacu na kana ka mama ni ikirunga gitegereje kuruka mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi bugaruke ku ngingo zikurikira, nyine nk'uko nari maze kubivuga, politiki ya kana k'iwacu na kana ka mama ikomeje gukora ibara mu Rwanda. Ese ingaruka zayo abanyarwanda baba bazisobanukiwe neza? Ni iki abaharanira impinduka mu Rwanda bari bakwiye gukora ngo bakumire amazi atararenga inkombe? Ku ngingo ya kabiri, urwego rw'ubutabera rukomeje gukoreshwa mu gucecekesha abanenga leta. Uyu muco mubi w'abize n'abagashize bazungereza rubanda ngo bakunde banambe ku butegetsi uzasiga nkuru ki mu Rwagasabo, ko tuzi neza ko agatinze kazaza ari amenyo ya ruguru. Ku ngingo ya gatatu, leta y'u Rwanda ikomeje gukoresha ikiboko n'iterabwoba mu guhatira abanyarwanda gufata inkingo za COVID-19 kugeza ubwo bamwe bafashe icyemezo cyo kujya ishyanga bayihunga. Ni iyihe sura ibikorwa nk'ibi bigaragaza ku butegetsi bwa Kigali? Abaturage tubagire iyihe nama? Ku ngingo ya kane nayo tuza gusorezaho, mu gihe 2,000,000 by'abanyarwanda baheze ishyanga ari impunzi, u Rwanda rwo ruri guharanira gukomeza kwakira bimukira n'impunzi ibihugu by'i Burayi bitifuza. Ibi byaba bigamije iki? Ni iki cyaba cyihishe inyuma y'uyu mushinga, cyane cyane ko ayo mahanga azi neza ko u Rwanda ruri mu bihugu biza imbere mu guhonyora uburenganzira bwa muntu ku isi? Ngizo rero ingingo turi buganireho kuri uyu mugoroba, nkaba ngira ngo n'ijambo bagenzi banjye turi bufatanye kuri uyu mugoroba. Reka mbaze mbakire muri studio numve ko na mikoro zabo zikora neza. Bwana Ali Abdul Karim, assalamu alaikum.
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko muri Lexeran mba neza?
Ndakumva neza. Umwaka mushya muhire, nibwo bwa mbere muri uyu mwaka dukoranye ikiganiro, ubwo mboneyeho akanya kugira ngo nkwifurize.
Urakoze cyane. Nanjye nkwifurije umwaka mushya ariko wageze hagati, ngiye ntago irantunguriye umuntu avuze umwaka mushya, ariko ubwo ngubwo nyine kuko ari ubwa mbere. Nanjye reka nkwifurize, nkwifurize n'abakunzi b'iraditahuka bose n'abadukurikiye muri kiganiro na Comrade Dene. Ntekereza yuko turi buze kuba turamo mu kiganiro Comrade Dene Serugendo, nawe mwifurije umwaka mushya. Nkaba mboneye umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose aho bari, nihanganisha abari mu kaga n'abakomeza. Nshimira abarimo gukorwa ibikorwa byo kureba ko twatabara abo bagenzi bacu bari mu kaga, no kureba ko twazahura igihugu cyacu mu kangaratete kirimo. Nkaba nifuza ntekereza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Komuridatse.
Urakoze cyane nawe Bwanari. Uraza kudusangiza ibitekerezo byawe, abanyarwanda bakunda ari benshi, dore hari hashize n'igihe. Wakoze rero kuza kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba. Reka nakire na mugenzi wacu Comrade Denis Serugendo. Uraho, urakomeye?
Ndaho ndakomeye, nawe komera Axel. Ndagusuhuje nsuhuje na mugenzi wanjye turi bufatanye ikiganiro, Ali Abdul Karim. Nkaba nsuhuje n'abanyarwanda bose bari kutwumva, abazatwumva. Nkaba nsuhuje cyane cyane abanyarwanda bari mu Rwanda bababaye kubera ibibazo byinshi by'ubukene, ibibazo baterwa na buriya butegetsi n'ibindi bibazo bya COVID. Ibyo byose rero nkaba mbihanganishije, mbasuhuje kandi mbifurije ko rwose bazabona ibisubizo igihe n'ikigero. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Bwana Denis Serugendo. Kubizera ibisubizo bizaza, kandi bizaza nta shiti. Ni umwanya w'igihe gusa. Ndagira ngo rero nk'uko tubimenyereye muri kino kiganiro, munyemerere nacyo kiganiro wenda nge nkoze bicya mbere muri uyu mwaka. Nk'uko nakunze kubivuga kandi ngira ngo tubihuriyeho turi benshi, ntacyo twageraho tutiyambaje Imana itaduherekeje mu byo dutekereza byose, mu byiza twifuriza u Rwanda. reka rero dufata akanya twiyambaze ibisingizo by'izina ritagatifu rya Yesu. Mureke duce bugufi. Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Yesu utwumve, Yesu utwiteho, Mana Data nyirijuru utubabarire, Mana Mwana wakijije abantu utubabarire, Mana Roho Mutagatifu utubabarire, Ubutatu Butagatifu uri Imana imwe utubabarire, Yesu Mwana w'Imana nzima utubabarire, Yesu Rebero ry'Imana Data utubabarire, Yesu Kibatsi cy'urumuri ruhoraho utubabarire, Yesu Mwami w'ikuzo utubabarire, Yesu Zuba ry'ubutabera utubabarire, Yesu Mwana wa Bikira Mariya utubabarire, Yesu ukwiye gukundwa utubabarire, Yesu ukwiye kubahwa utubabarire, Yesu Mana nyir'ububasha utubabarire, Yesu Mubyeyi w'ibihe bizaza utubabarire, Yesu Ntumwa y'imigenzo y'Imana utubabarire, Yesu Ushobora byose utubabarire, Yesu Ubaha utubabarire, Yesu Ufite umutima utuza kandi woroshya utubabarire, Yesu Ukunda ubutungane utubabarire, Yesu Udukunda twese utubabarire, Yesu Mana y'amahoro utubabarire, Yesu Soko y'ubuzima utubabarire, Yesu Rugero rw'imigenzo myiza utubabarire, Yesu Ugurumana mu rukundo ufitiye abantu utubabarire, Yesu Mana yacu utubabarire, Yesu Buhungiro bwacu utubabarire, Yesu Mubyeyi w'abakene utubabarire, Yesu Ubukungu bw'abemera utubabarire, Yesu Umushumba mwiza utubabarire, Yesu Rumuri rw'ukuri utubabarire, Yesu Ubuhanga buhoraho utubabarire, Yesu Ubugwaneza budashira utubabarire, Yesu Nzira y'ubuzima bwacu utubabarire, Yesu Byishimo by'abamarayika utubabarire, Yesu Umwami w'abasokuruza utubabarire, Yesu Umugisha w'intumwa utubabarire, Yesu Ubuhanga bw'abanditsi b'ivanjiri utubabarire, Yesu Ubutwari bw'abahowe Imana utubabarire, Yesu Rumuri rw'abahamya b'ukwemera utubabarire, Yesu Ubuziranenge bw'ababikira utubabarire, Yesu Igihembo cy'abatagatifu bose utubabarire, Gira impuhwe Yesu udukize, Gira impuhwe Yesu utwumve, icyago cyose Yesu ukidukize, icyaha cyose Yesu ukidukize, imitego ya Sekibi Yesu idukize, umutima w'ubwandu Yesu udukize, urupfu rwa burundu Yesu urudukize, gusuzugura ibyo dutoza Yesu ubidukize, girira ko wigize umuntu Yesu maze udukize, girira ivuka n'ubuto bwawe Yesu maze udukize, girira ubuzima bwawe nk'Imana Yesu maze udukize, girira imirimo wakoze Yesu maze udukize, girira isamba n'ububabare byawe Yesu maze udukize, girira umusaraba no gutereranwa wagiriwe Yesu maze udukize, girira ko wapfuye ugahambwa Yesu maze udukize, girira ko wazutse ugasubira mu ijuru Yesu maze udukize, girira ko waturemeye Ukarisitiya Yesu maze udukize, girira ikuzo ryawe n'ibyishimo byawe Yesu maze udukize, Ntama w'Imana wowe ukize ibyaha by'abantu udukize Yesu, Ntama w'Imana wowe ukize ibyaha by'abantu utwumve Yesu, Ntama w'Imana wowe ukize ibyaha by'abantu utubabarire Yesu, dusabe. Nyagasani Mana yacu turakwinginze utugaragarize impuhwe zawe twebwe abasingiza izina ritagatifu rwose rya Yesu, maze nitumara kunyurwa n'iryo zina tukiri hano ku isi tuzarikesha ibyishimo bihoraho tugeze iwacu mu ijuru. Kubwa Yesu Kristo Umwana wawe n'Umwami wacu Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu kw'ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Reka rero mbashimire kuba mwihanganye tugafatanya n'ino rusengesho ryacu mu gutangiza kino kiganiro. Ubwo rero twatangira noneho ikiganiro tumurikiwe n'umutima mutagatifu wa Yesu. Reka rero ntangirire kuri Bwana Ali Abdul Karim. Bwana Ali Abdul Karim, ngira ngo wagiye ukurikira cyane ibintu bibera mu Rwanda, ikene wabo kwikanyiza, hakazamo n'ibintu bya munyangire, hakazamo gukoresha ububasha abantu bafite mu nyungu zabo cyangwa se mu kugira ngo bumvishe abandi ko ari abanyimbaraga. Ibyo nibyo twita politiki ya kana k'iwacu na kana ka mama, ikaba rero ikomeje gukora ibara mu Rwanda. Ibyo tuvuga ubu ngubu noneho bigeze ku gasongero kabyo, Abanyarwanda barataka ari benshi. Ndagira ngo kubaba badasobanukiwe neza cyangwa se batabibona neza uko byagakwiye, utubwire imizi n'imihamuro y'iyi politiki ya kana ka mama. Ese kuki abantu aribwo uburyo bahitamo kugira ngo bayoboreshe ese ingaruka zizaba kuri bande ese abakoresha ubu buryo bwabo ingaruka nizabageraho ababukoreshwa bubu ari bo baturage bo ingaruka barazibona ese hari uburyo ba nabo baharanira uburenganzira bwabo ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo mwe ni politiki icike mu Rwanda burundu nk'umwe w'urunyarwanda ni imigambi iki mufite kugira ngo mwizeze abantu ko ibi bintu rwose mwebwe muzaza muje kubirandurana n'imizi yabyo ndagira ngo ufate ijambo duhe iki kiganiro ko niwe wakiduteguriye hanyuma tuze kubona kujya ku ngingo ya kabiri ijambo ni ryawe
urakoze cyane Comrade Axel uranyumva neza
ndakumva
urakoze cyane kandi ngushimire kuri iryo sengesho ni byiza kwiragiza Imana abantu twizera twese so wakoze cyane kandi nzikwaje benshi bagushima cyane abizera nyine bafite ukwizera nubwo nanjye ndi umusilamu ariko tuzi yuko kwizera uyu senze ko wasenga kose gasitwa wizeye Imana ni imwe so ndabigushimira wakoze cyane no kuba wazanye iyi subject unsabye ngo mvugeho ukaba ari wanambwiye ngo nyitekerezeho subject maze igihe nganiraho n'abagenzi banjye abo mu ihuriro baba bari muri opposition baba abanyarwanda bandi batari no muri politiki kubera impamvu twibaza niki gituma tutagira imbaraga twihishe tutarasobanukirwa kandi atari uvuga ngo ni ubu gusa ariko kuva na kera niki cyagumye kihishe abanyarwanda abandi bantu bagerageje gusobanukirwa iyo mvuze abandi bantu ndavuga abateye intambwe bagatangira kureba igihugu n'abenegihugu nk'umuntu umwe ntibakirebe nk'uduce tugiye tuba uduce duke duto duto biviramo bya bindi abazungu bavuga ngo iyo mwiciye mu duce duke duke cyangwa buri umwe akireba mushyira nk'udushwiriri cyangwa se divided you fall united you stand ikindi nibyo uwandi wabivuze neza cyane w'abantu bakunda gutanga urugero ni Martin Luther King warwaniraga uburenganzira bwa nubwo imbere bavugaga birabura ariko bavugaga uburenganzira bwa buri muntu muri Amerika cyane cyane byari bishingiye ku karengane kari n'ivangura rishingiye nyine kuri utwo bintu by'udutsiko rwo kwireba bakoreraga abirabura n'abandi bantu birangi bo bita people of color ubwo habagamo abahinde abandi ba natives bari basanzwe ari abanyamerika n'ibiki ibyo ngibyo nibwo yavuze ati tugomba kubaho nk'umuntu umwe cyangwa se tugume twitandukanya dupfe nka idiots dushire tuzamarane nka idiots so biri fundamento cyane kumenya bino bintu ariko twebwe ku banyarwanda kubera amateka twanyuzemo kubera nibyo turimo kubona nubwo amateka yabaye tutayigiramo bihagije ni ingenzi cyane kugira ngo nkatwe turimo kuvuga ngo turashaka yuko habaho impinduka tuvuga ngo impinduka igomba kuba ari impinduka ihinduka mu mitekerereze mu mikorere mu mikoranire mu ko tubona ibintu ibyo ari byo byose n'ibi bintu bimwe na bimwe tuba tuzi ko akenshi biba byarirengagijwe cyangwa se n'abagerageje kubitekereza ahubwo babishukisha abantu ariko bo nta ngamba bafashe zikomeye zo kureba ngo ntago ahubwo imbere nibamara kugera ku cyo bashaka kugira ngo bashuke abantu babegere baza kubikoresha icyo kintu twebwe dufite inshingano n'uruhare rukomeye cyane kugira ngo tugisobanure mbere na mbere twebwe tubanze tugisobanukirwe uko giteye uko gikora ingaruka zacyo hanyuma no kugishakira uburyo twakirandura umunyabwenge bita Albert Einstein yaravuze ati bakubajije ngo isi kugira ngo ukemure ikibazo ibibazo by'isi ubikemure mu isaha wabigenza ute yaravuze ati mbere na mbere uko nabigenza na minota nakoresha iminota 55 gusobanukirwa ikibazo uko giteye indi minota 5 nkayikoresha gukemura icyo kibazo iki kibazo rero mpamvuze bino bintu byose ngiye kuvuga nimwe kubakiraho ibyo nshaka kugaragaza ko nzi yuko urababivuga ariko ntitubivuge mu buryo butomoye cyangwa ngo tubishingeho urutoki tugende tubigaragaza mu buryo bwa nyabwo akiseri iba wibuka ubanza ari umwaka ushize cyangwa muri wa mwaka wundi muri iki kiganiro cyawe narimo na comrade Epimache utabonetse uyu munsi kubera izindi nshingano afite twabivuzeho tuvuga ku bantu uko batari batatu hariho kana ka mama hariho biharwa birahu hanyuma hakabaho n'abo twitaga abantu mbese b'inyangamugayo cyangwa b'imfura cyangwa b'abakozi abo abantu nyine buri muntu yakwifuje ngo amere uko ameze ubu rero turimo kuvuga kuri iby'akana ka mama ubundi kana ka mama iba bugufi na birahu cyangwa biragendana ntabwo bikunda gutandukana kuko agatangira ari kana ka mama ariko kagera imbere kakazaba ka birahu kuko gatangira kurya no muri abo bana bakubwako iyo ndwara yagufashe imera nka kansa yivangura iyo igufashe ntabwo gucikaho iragenda mpaka ikazagera kuri unity ya nyayo smallest unit muri society cyangwa unit ntoya muri society ariyo family yawe niyo utangira kurebamo mu magambo make utangira kureba inwards utangira kwireba ko kugira ngo urebe rusange ndetse urebe hanze outwards kuri wowe mu bitekerezo bihe n'isi ritangira kuba akantu gato ko kugira ngo urebe ureba hanze isi yaguke bibe binini na society irimo uyirebe nkaho ari nini ufite inshingano zayo mwese mufite inshingano kandi buri muntu agomba kugira uburenganzira bungana biteye bite rero byatangiye mu mateka yacu aya bugufi wenda tuzi abantu barwanira akantu gatoya hari society nyine hari abami murabizi iby'abami bavuga ngo barava mu mbuto babaga ari abanyiginya ko tuzi abami b'u Rwanda ubanza bari abanyiginya ubwo ngarukiye bugufi ntabwo njye mu bya kera cyane kuko ntabwo nzi amateka ariko ni ukugira ngo uboneho ntabwo ndi umuhanga mu mateka ntihagire ababizi ukundi bamenye ngo ibyo ndimo koresha ni ukugira ngo ntange ingero kugira ngo tumenye icyo turimo kuvuga uko giteye byatangiriye mu bami hakabaho muri ubwo bwami hakabamo cyangwa mu bwoko nyarwanda mu muryango nyarwanda hakabamo abe bita abanyiginya abega ubwo mu banyiginya hakabamo andi mazu agiye atandukana ibyo mbabwira ngo kureba wireba inwards utareba outwards ukajya mu banyiginya ukazasanga harimo nkanjye nkomoka kuri sogokuruza wa bugufi muri gashuro nawe w'umwaka cyangwa wabaya cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga hari abandi nabo n'abanyiginya bakomoka ku yindi nzu ariko bose bakomoka mbere na mbere kuri iyo nzu inkuru hakabaho na bega rero nabo mu bega ukazasanga hariho abakagara hariho abandi bega b'abakono hakabaho n'ibindi ugasanga hariho n'abandi wenda abasindu abasinga ubanza rero nabo bita abashambo mbese ibyo byose ugasanga tugiye muri utwo tuntu tutuzu kubera rero yuko twagumye tureba cyane ariho dushingira cyane unakurugire n'ibice aribyo bagushyiramo no gutekereza no kugira ugatangiriza gutekereza aho ngaho aho bakuze bakubwira ngo uri umunyarwanda wowe ugakurureba muri ibyo warenga ugatera kuri ubwo bwoko rero ukajya noneho muri bya bindi tuzi byavuba ahangaha by'ubwoko by'ubwoko bwa hututsi n'abatwa ibyo ngibyo amateka tubwira yuko byaturutse ko abantu bagiye bamagretinga baza guhurira mu Rwanda niko bivugwa nongere mbishimangire ntabwo ndi umuntu ufite expertise y'amateka ntabwo ari domaine yanjye ariko nkurikira ibyo mba mbona nuko mba numva ukuntu abantu bagendaga hanyuma bakaza gusetoringa aribwo ibihugu byabaga ibihugu ibiki ariko abantu baragendaga abo basanze ugasanga abavuye hanze baraje barabanje kubana namwe barabategetse bigeze bitya so haza kuva mu byo kuba ngo abatwa abahutu abatutsi mu yandi mateka avuga yuko bamwe baturutse muri West Africa abandi baturutse muri North Africa North East Africa abandi bavuga yuko abandi bari bahasanzwe abandi baturutse pobi bityo byose ariko ibyo nibyo ntabwo ari cyo gikuru gusa ni ukugira ngo tumenye iyo nkomoko y'ibyo bintu bitandukanye ariko igikuru ni iki nuko mumaze kuba igihugu ubundi ibyo bintu mwakabaye mubirenga abandi rero navuze nti abandi bo barabirenze abandi usanga barabirenze naho bigerageza kugira ngo bize barimo kubirwanya cyane cyane nk'ahangaha naho urugero rw'igihugu ntuyemo cy'Ubwongereza ubungubu bafite ibintu bita ibyo bita affirmative action cyangwa se positive discrimination yo kugira ngo nk'abirabura ugatwaramo n'abagore n'abandi bantu bakara kugira ngo babone opportunity yo kugira ngo babe bajya mu mashuri meza babe bajya mu buzi bwiza babe babone ibiki nubwo bikomeye ariko nibura hari a political will cyangwa ubushake bwa politiki bwo kugira ngo ibyo bintu birakozwe ku buryo hano muri UK njya hondi muri za councils council ni za local authorities cyangwa se hano bate local authorities nizo wakwita nka za
ubuyobozi bw'ibanze bw'inzego z'ibanze
ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakora uko bashoboye kugira ngo mu byo babara mu mihego baha abantu babaha yuko muhiga yuko mwashyizemo abantu bagiye batandukana ubu ngubu hajemo n'abandi bashya bariya LGBT transgender n'ibiki ibyo bintu byose ugomba kwerekana raporo y'uko ibyo abo bantu wakoze uko ushoboye kugira ngo involvinge ubandike ubagire ibiki no mu kazi niko birimo kugira ariko ni urugendo ariko nibura ariko urabona ngo hari politiki ubushake bwa politiki bwo kubibona kuko bamaze gusobanukirwa yuko umuntu y'umwenegihugu agomba kugira amahirwe uburenganzira uko afashwa n'ibiki byose bingana nubwo haba harimo utwo tuntu duke turimo two intege z'abantu bashaka kubikoresha ariko nibura abari muri leta cyangwa amategeko cyangwa se ababigira habiyo ubwo bushake ubigaragaza kandi habe no kugira ngo koko birimo garagara ngo byabaye haba n'umucamanza bwa hano ubu ngubu n'ibintu barimo kugerageza gukora cyane inshingano bafite zo kureba ngo bashyizemo abacamanza b'abagore bakoze uko bashoboye bashyizemo abacamanza baturuka muri background zigiye zitandukana ubwo bakaba bagira ibyo ngibyo nubwo bitarageraho ariko hariyo willingness cyangwa ubwo bushake bwo kugira ngo birakozwe impamvu ni uko bigiye mu bintu byagiye bituma bamwe batoneka abandi bagatoneshwa abandi bakarengana bikagira ibiki bo progressively cyangwa se uko bagenda batera imbere bagenda begera ku byo bashaka hano ntago byagarukiye aho ngaho umwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda muri 1998 igihumbi kimwe magana urwenda mirongo urwenda n'umunani hano muri iki gihugu cya UK nibwo bashyizeho itegeko iryo bita ry'uburenganzira bwa muntu ubwo iryo tegeko rero hari ibindi rishimangira bituma yuko none habayeho n'akarengane iryo tegeko rikora yuko wanguwe cyangwa wagize ibiki kuko abarimo yuko mwese mugomba kugira amahirwe angana iyo bagize rero ukoresha iryo tegeko iyo bagize ngo barashaka kugira batya iryo tegeko riragufasha n'andi mategeko agiye abaho yabo mu gihugu cyacu rero ibyo bintu byarabuze kubera nyine ya mateka mbabwiye n'uko byagiye bizamuka bizamuka mbere na mbere tugomba kubivuga nkuko biri abatoneshwaga bari mbere na mbere abo bakwise nk'abanyiginya bari bo bavagamo n'umwami n'abandi babega ari umwami yarongoraga so babaga abishwa b'umwami n'abandi babegereye rero hanyuma akazavamo izo za classes n'abandi bajya gutegeka abatware ugasanga abenshi predominantly nabo b'abatutsi cyangwa uko bagiye bamera batyo nabo usanga baturuka urugo rwarahangaha urugo rwarahangaha bityo akavamo abatware naho abazungu baziye rero basanga iyo society organize muri ibyo ngibyo abandi barakandamijwe abatwa abo twita basanga butaka bo barabaretse bakaguma bari muri iyo class yo hasi ntibagira uburyo bwo kugira ngo babazamure kandi wabiburaya bari barabigerageje kugira ngo bavane izo za classes cyane cyane navuga nk'ano muri UK niho nzi bari baratanze baratumye habaho abo bita ngo abantu basanzwe commoners bari baraburenganzira kuko bari batangiye kwiga batubaye abacuruzi bagize ibiki none babaha uburenganzira niyo mpamvu umuntu asanga hano hariho parliament bayita commons niyo abantu basanzwe abaturage basanzwe aribo benshi hanyuma hakabaho na lords yabaga abo bategekaga n'uwo bategekaga kera uburenganzira babuhaye bano bariya ba lords gusa babaho kugira ngo bafashe nabo kugira ngo bakross checking ariko mu byerekeye gutegeka igihugu cya nyacyo n'abagitegeka bagomba kuba ari commoners hanyuma umwami nk'ubu ngubu dufite n'umwamikazi abaho gusa nka ceremonial no kugira ngo acunge iyo crown yabo kuko ni constitutional monarchy mu Rwanda ko byagenze ibyo baraje abazungu baje bashimangira bya bindi aho baba bishyize mu mashuri aho bateguraga ngo bajye mu buyobozi bakora ibiki bari abana batoranyaga muri abo bana b'abami bari bahasanze cyangwa se bagatoranya mu bandi batutsi bameze neza abana b'abahutu ntibabareberera urumva yuko harimo kwireba ntibareba abandi byari no mu kurongorana nabwo nuko byari bimeze so kuko warongoye umukwe n'ibiki akaba ari nk'umuzukana kakaba kakana nyine kakana ka mama politike iba politike ishingiye ku ivangura nibyo twise sectarianism cyangwa se kana ka mama ikindi nuko abazungu uko babigenje Rudahigwa agiye hanze asanga harimo ibyo bintu bishobora kuzaza kuko n'abandi bari batangiye nabo bazungu bari batangiye kwigisha ubundi bwoko bw'abahutu particular bajya none bajya batangira no kwiga mu maseminari no batangira kugira ubwenge bityo ubwo nimo kubica vuba nabwiye ko ntaza amateka ntari bujye muri detail yayo no kugira ngo dusasire ibyo tugiye kuvuga dukura rero abazungu habayeho movement yo gusaba independence kandi na Rudahigwa yarabifitemo uruhare cyane mu gushaka ngo babone independence n'ibibazo byari byabaye ku bwami byaba se yaba nawe uko bamubuzaga n'ibiki byabaye ngombwa yuko bakora iki none bakora ya divide and rule hakoraho iyo bise ngo ni uprising y'abahutu bari elites cyangwa bari bamaze kwiga amateka murayazi nimwo hajemo bari ba Kayibanda mbonye umutwa we ubanze yari I think ubanze yari umutware something like that simbyibuka neza ubwo mwambwira ariko ubanza bambwiye ko yari sous chef cyangwa yari chef nawe ariko barazamuka noneho habaho iyo revolution iba harimo abatutsi nabo bavugaga ngo nihabemo iki habemo impinduka ndetse bagire icyo bita constitutional monarchy nk'iyo iri mu Bwongereza nk'iri muri mu Bubiligi nk'iri n'ahandi za Netherlands ubanza na Sweden ari byo bihari na Holland na Denmark ubanza nabo bafite ubwami bityo biri seremoniyo cyangwa constitution mu Rwanda barabyihutisha bibaye politiki iba yo kugira ngo twigobotore cyangwa twigaranzure bano bari baradukandamije muri abo bamwe bari batanameze neza n'abatutsi ntabwo bose bari abatware cyangwa nabo bari bafite iyo privilege ntabwo bari muri privileged class abenshi muri bo nabo bari bameze nabi bari abaturage basanzwe ariko haje revolution ya 1959 barabigaranzura nabo abatutsi bakoranye n'abahutu kugira ngo abo bahutu ba elites kugira ngo barebe ko bazana iyo constitutional monarchy cyangwa se ubwami buveho nabo ibyababayeho ubanza abanyarwanda bandusha ubukuru babizi uwo njya numva bakunda kuvuga ni Bwanakweri n'abandi n'abandi ubanza barabafungiye Ruhengeri n'abandi baza gupfa n'ibindi nk'ibyo birarangira habaho guhunga
ndumva tugize ikibazo Bwana Ali Abdul Karim kugirana ukize yarema tugezaho avuye ku murongo ubwo turagerageza kureba niba ari bubashe kugaruka kugira ngo akomeze kuko yari arimo atubwira ibintu byiza aho ari buze kuzira aho arabageze hose byanga bikunze turamusubiza ijambo kugira ngo akomeze ibitekerezo bye ndibaza ko wenda ari ikibazo cy'umurongo wa internet nkaba ntekereza ko wenda mu kanya gatoya ashobora kuba agarutse hagati aho wenda reka dushyiremo akaririmbo mu gihe dutegereje kureba niba umurongo wa telefoni uri bukemuke
ni umukobwa tutabarize imisakurandi rwa misari rusereka abanyegimba ni umuhungu wa Renzi uhurira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira
Axel uranyumva neza muranyumva Axel Ranyumba
Bwana riye ndakumva ahubwo ugomba kuba ari njyewe mutumvishe navugaga nti tugize amahirwe ugarutse ku murongo warugejeje aho wasobanuraga nyine ko hari n'abandi bantu b'ubwoko bw'abatutsi bafatanyije n'abahutu kugira ngo iriya revolusiyo igerweho ariko ko ibyabaye nyuma byabaye nko kugira ngo abantu bamwe bavuga bati natwe tubonye akanya ko kugira ngo tugire uko twikorera ngira ngo hari naho warugeze wakomeza tugushubije ijambo
murakoze cyane nihanganisha abadukurikiye sinamenye yuko navuye nagumye mvuga ariko urakoze kubunyerekeje aho naringeze aho ngo navugaga yuko hari n'abandi nabo bashakaga iyo mpinduka ko byari mu gihe ariko ngira narabajije bambwiye ko na Rudahigwa ari byo yashakaga kugira ngo arebe yuko n'abandi baza na bamwe ngo yari yaranabasapotinze kugira ngo bajye mu mashuri kubera yuko atangiye gusohoka ajya hanze yabonye yuko ari ngombwa ariko harimo abatutsi bari bamwegereye batabishakaga ariko muri rusange igihe cyari cyageze yuko ibyo bigomba guhinduka ariko bigeze igihe cyo guhinduka bya bindi nyine twavuze bya kana ka mama cyangwa kwihisha muri kana ka mama bamwe bashaka ngo bikubire abandi bari bafatanyije nabo cyangwa bari baragiye no muri uwo mugambi n'ibyo baganiye n'ibiki babikubita hasi nabo bamwe babafungira za ruhengeri ubanze n'abandi barishwe n'ibiki birayogera nongeyeho yuko mu bahunze harimo n'abahutu bahunganye n'abatutsi twagiye gukura njye nkura nabonaga hari abakubwira ngo bariya ni abahutu bahunganye nabo bamwe bahungana nabo bakoranaga nabo cyangwa abandi nabo badashaka kubwicanya ibintu nk'ibyo nk'uko n'ubu ngubu muri 1994 hari abatutsi bahunganye n'abahutu ubwo rero abahunze bajya kwiyoganiza inga kugira ngo bongere bagaruke bakoresheje imbaraga uzi yuko n'umwami Kigeri nawe bamuhejeje hanze agiye kujya gusobanuza ikibazo cy'ibyari byabaye iby'ababirigi bakoraga nawe bamuheza hanze nta kundi ubwo ngubwo mbese bitangiriro cyangwa hiyongeraho revo noneho ya politike ishingiye ku bwoko itangira gushimangirwa bya nyabyo nubwo na mbere nk'uko nari nabivuze yari ihari ariko itari kiriya babitwara nk'aho ari ubwami n'ibiki ariko nabwo wabonaga yuko hari abantu bamwe bazamurwaga abandi batazamurwa ariko byo byabonaga nk'urwego rwa class nubwo byari politike ariko wabonaga nka class kuko hari n'abatutsi benshi bari bameze nabi cyane bari bitoranyagamo aba bami babaga ari abami nababwiye ko wasangaga akenshi ari abanyiginya cyangwa se ari abega cyangwa se hari no muri ubwo bwoko bw'abanyiginya mu ngo mu mazu y'abanyiginya yavagamo abo bana b'abatware mutware akabyara umwana w'akazaba mutware cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo ko yabaga ari ufite amahirwe ariko abandi basanzwe ugasanga ari rubanda kuko no mu bagaragu usanga n'abatutsi bamwe babaga bagaragu iyo abatutsi babatware mirongo itanu n'icyenda revolution ije kino n'ubu habaho clear cut kuko banavugaga bati hari threat iva hanze irakorwa n'abatutsi bafite ibyitso biri mu gihugu ahangaha nibyo birimo kugira ubanza ari byo byanaje kuvamo muri 1972 gusanga justification 1973 yo kuvanaho kayibanda Kabyarimana bamwita umubyeyi n'abatutsi bamwise umubyeyi kuko hari gahunda yo kubatwara ngo batware za Bugesera batware ibintu nk'ibyo ngibyo abari mu Rwanda n'abari bariyo abakurikiye muri radio hari benshi baze amateka kuyandusha ibyo bintu rero bya kana kamama nk'uko nababwiye utangira wubakira kuri ubwo bwoko ntibitinda cyane iyo umaze kumenyera utangira ureba inside ugana munda batangiye ari ibintu bivuga ngo n'iby'abahutu ariyo bayise MDR yakaba ari ntuza bongeraho paramehutu kugira nyine ngo bibe exclusively bumve yuko ari ikintu cy'abahutu n'inyigisho itangira kuba iyo ngiyo either ku bushake ariko abandi babijyagamo kubera nyina gakungu kubera n'ibiki ntihashize gatoya none kwa kukubira kutangira kwegera abawe kuko ni sectarian zimu n'ibintu babishingiye ntago babishingiye kuri ideology ihamye biba bishingiye ku bintu byo kumva yuko ugomba imikorere igomba guturuka ku cyizere umuntu agufitiye cyangwa ku cyizere mufite muhuraniyeho ntago babihuriye kuri icyo umuntu ashobora gutanga ubushobozi merit cyangwa ubushobozi bwe cyangwa ibyo yakora bizima bituruka kuri ibintu byitwa patronage cyangwa kuko uyu nguyu nimushyiraho nibwo nzaramba nibwo nzatinda nibwo nzagira ibiki itangira kuba politike ya mpanguhe cyangwa se uyu nagumaho nubwo nge ntari hejuru ariko ndumva nanjye mfite indi gihangange nubwo niyubaka inzu ndumva nanjye ari nk'iyanjye kandi ubundi atari ko bimeze wenda ushobora kubona ameze na nabi byaje kubanguka vuba cyane amateka tubwira yuko muri na parlement ubwayo yaje gutangira kuba ari ahantu hamwe habanyanduga gusa aribo babaye dominant muri iyo paramahutu abandi babahindura abasirikare babahindura n'ibyo barabata n'ikimenyimenyi at one time bivugwa yuko muri cabinet hari abaminisitiri 8 bavaga ahantu hamwe gusa ariko ubu ababikoraga simpamye ko babonaga ingaruka zabyo ariko ingaruka zabyo murazizi ko byabaye muri 2023 no hanyuma yawo n'ubu ngubu turacyazikurikiriza ingaruka zabyo ntabwo mvuga ngo byabaye ndabishyigikiye ariko n'ingaruka z'ibyo bintu biba byarakozwe abantu mu gihe bakibirimo batareba ngo ntabwo ari byo bakwiriye kureba hanze fast forward biraje noneho haje umubyeyi bisa nkaho agiye guhuza abantu ntihatinze gatoya leta yari ya Habyarimana nayo ihinduka leta y'abantu ba ruguru abari batangira kugira ijambo batangira kugira ibiki kugeza n'aho abantu batangiye guhindura ururimi rw'ikinyarwanda buri umuntu akagerageza kuvuga kuwa ruguru ni wa muco nanone dukurikiyeho rero bati imitani yacu noneho itangiye kugira bivugwa yuko ntabwo nari mu Rwanda ntabwo nabihagararaho ariko bivugwa yuko n'abanyanduga noneho ubwo bagiye hanyuma y'abatutsi kuko Habyarimana yahaye cyansi abatutsi kugira ngo bacuruze bakore ibiki mbese urumva nibo bamaze no kumwita umubyeyi n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo ariko the main power yari kuki ku bantu bakeya cyane nabo sometime byaje kuvamo ngo baba abantu baturuka ahantu naho mu karere kamwe gusa cyangwa gatoya cyane k'amajyaruguru ibyo birarangiye ingaruka zabyo ni izihe ni ziriya mwabonye atwe bari hanze aribo FPR twishyira hamwe nk'umuntu umwe twakiraga buri muntu uwo ari we wese ntabwo ibyo bya sectarian byarimo kubera iyo politiki yo kwakira buri muntu uwo ari we wese rero nibyo byatumye FPR igira imbaraga nibyo byatumye igera ku byo yagezeho kandi ndizera ko muri FPR gahunda yari iriho yari yo kugira ngo nabo bakore ibyo bintu kuko n'ibintu twari abari muri FPR abenshi bari bamaze kwigira uko NRM ya Museveni yari yabikoze ihuza abaganda bose igenda ibaha uruhare mu byirimo gukora naho yagendaga ifata yongera ikabashyiramo nubwo babaga bayirwanya n'ikimenyimenyi muzi ko nka Pasteur Bizimungu yaje ahunga ubanza yaraje muri 1999 ahitaba umukomiseri muri FPR Sendashonga nawe ya joining FPR kandi mbere ntago bitangira ntago yarabirimo cyane ariko nawe joining Kanyari Ngwere araza rejoining eventually n'abandi bari mu gihugu baraza nabo bumva bati twakorana ko hari iyo approach yo kwegera ya nationalism ya patriotism yo kureba abene gihugu bose uko bagomba kungana abenshi muzi ko bavuga bati baradushutse kandi koko ugiye kureba niko byagenze ikibazo nuko babona ngo barashutswe ngo bashuka aba bahutu cyangwa abahandi bibagirwa yuko ahubwo n'abatutsi nabo batangiye muri FPR nabo byaje kubageraho biraza yanku nikubise mukemwa wawe nkuko yandirimbo watangije bwana Kseri yatangiye n'ibyo biza kugira so politique sectarianism rero FPR nayo yaje kuyifata icyavuyemo nikiye nuko mwabonye abageze mu gihugu atangira kuba ba Dubai ubwo n'abatutsi bagarutse aba Dubai abasopecha abaganda abatanzania barabitaga bakisize kuna abatanzania nabo barafite izina ryabo habamo nyine nabo basanze mu gihugu abasopecha ariko basopecha batwaragamo nabo nabo bitaga basopecha cyangwa ibintu nk'ibyo ariko ntego byatinze cyane kuko Kagame nawe afite intege nkeya FPR arayiyobya itangira kuretekereza mu gatsiko abari muri FPR banyayo babirwanyije barimo ba Patrick Mazimpaka barimo ba General Kayumba Nyamwasa barimo bande ikingaruka zabyo murazizi n'ubu ngo bakyari n'uguhanyaza kuko batinya ngo guhunga n'ibiki ariko bose bazi yuko ari ibintu biri byerekeye mu kazi noneho gatoya cyane ubu ngo bagezweho na bavuye i Burundi umva bita batakita aba GP ubu bita ngo nabaju nibo bagezweho abaganda abavuye i Buganda ubu ngubu baragenda bagiye bakuramo babakuramo babanje gukuramo abahutu baza gukuramo abaganda buhoro n'ababasopecha cyangwa abo twita abacika cumu ubu ngubu abagezweho abo bandi bose bagiye bagira uruhande bo bagezweho nabaye nibo bibishubije nibo barimo kwisubiza byose ibyo birakwereka amacakubiri cyangwa se politiki ishingiye kuri kana ka mama ariko cyane cyane kanashingira muri sectarianism interest z'abantu bakeya cyane zishingiye ku muntu umwe akenshi akaza kubaka icyo kintu hanze aho turahangaha mu buhungiro exactly nibyo birimo wisanga umuntu bakubwiye ngo najya mu Rwanda ngubwo ngo yakurikiye abatutsi yakurikiye abantu bari muri FPR kandi bo irishingwa ryashinzwe n'abantu bari mu MLND abantu bari muri MDL abantu bari muri FPR ayariyo yose nibo bashinze ihuriro nyarwanda ryakira abantu bose ariko ugasanga iyo mentality iraje igaturuka no hanze rimwe na mikaza igashaka ngo yige no mwihuriro ubwaryo ariko hanze ho mwumvise abari muri opposition hari abavantara hari ibingibi mwavuga ikintu kuri police umuntu akakerera mu jisho ry'iyo sectarianism cyangwa ry'iyo interest iri naro atari interest rusange mwavuga muti dukora ibi abantu bakabereye muri ibyo none biza kuba kugira uburemere bwaho biba imitekerereze n'imyumvire y'abantu iyo twita perception kind of case perception y'abantu bihinduka reality yabo dutangira kujya tureba izo ndererwamo arizo turebesha zo kureba akantu kabaye kose cyangwa umuntu ukurebye wose umuntu muri izo ndererwamo uko tuba weak twaba turi mu opposition n'abari mu gihugu nabo bari weak nizo ngaruka bwana accept turimo kuvuga tuti tugomba gusobanura kino kibazo twamara kugisobanura tukabwira abantu yuko ibyo bintu bitarimo kudufasha ntago bifasha abari muri opposition ntago bifasha Kagame ubwe kuko byanze bikunze bizamurandura ikindi ntago bifasha abanyarwanda muri rusange kuko arakoresha gutonesha wa gatoya bakabara gukotroye bakabagiza abandi akubwiye nk'uwo basirikare bari bakuru bari muri FPR bose bari nk'inzogera abandi barafunze abandi ntabwo ushobora kuvuga abandi byaragize kubera kwemera yuko habaho ku kantu kana ka mama kazava kuri kana ka mama kakajya mu nzu muri famiye yawe ubakwegereye bikazagera usigara umuntu umwe gusa ari ugira byaraturutse kuko mutabanje mu murebe rusange ikibaye kuri umwe nubwo yaba utamuzi nubwo yaba ari kigasaba uri umunyarwanda ukamurwanaho mwese mugasangira iby'igihugu mukarwana uko mushobora mugakora uko mushoboye kugira ngo mubyagure bishobore kubakwira byose gakeya mufite mugasangire musaranganyije buri umwe afite amahirwe angana n'ayundi haba mu mashuri haba mu kuvura haba mu gisirikare haba mu bantu byose haba muri za promosiyo mutange ubwo burenganzira amahirwe angana ntabwo ibyo bintu byabaye ibyo bintu rero mu gihe bitabaye muba mucika intege ariko ikindi gikuru cyane ni indwara kugira ngo irandurwe isabwa gukora uko mushoboye noneho mugasubiza ibintu mu buryo igitandukanye ibyo bintu nabyo nuko mugomba gusubiza ibintu mu buryo bwo gukurikiza icyo ingingo yindi turi gusubirebo amategeko arengera buri wese ariko noneho mugasubiza ikintu cyitwa institution imbaraga mukazivana mu dutsiko mukazishyira muri institution ikindi mugasobanurira abantu icyo kumwenegihugu bivuze n'uburenganzira umwenegihugu agomba kubona no kuba mwese nk'abenegihugu igihugu mugisangiye mugifite n'uburenganzira bungana mugomba kugeranira ari ibintu by'ingenzi cyane iyo politike rero mwiro nyarwanda wambaje nsoza mwiro nyarwanda niyo ishingiye kuri kiriya kintu dushyira mu kirangantego cyacu cy'ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe muri purpose unit of purpose ubumwe mu kurengera mu kwirengera twese aho turi baba bari hanze baba bari mu gihugu umunyarwanda ari hose ariko ubumwe no mu gusarangira iby'igihugu
reka nkurogoye isogonda rimwe strategy kuvuga ni nziza cyane rwose ariko ntago ubona wenda mu byo wagiye uvuga ko hari akantu sinzi niba ari ukukwibagirwa cyangwa se wenda bari buze bukageraho mu bundi buryo ko akenshi rimwe na rimwe nk'aho ngaho uravuze kugira ngo ibyo bikemuke n'uko abantu bareka za institution zikabaho ntabwo ubona ko rimwe na rimwe institution zicwa n'igisirikare urebeye ku bwa Habyarimana uburyo igisirikare cyari cyiganje ukareba no ku gihe no kuri iki gihe cya FPR ubona igisirikare wenda kidafite uruhare mu gutuma za institution zidakora neza aho wenda nawe hakaba hagombye gushakirwa umuti
urakoze cyane iyo mvuga institution ntabwo mvuga institution mu buryo busanzwe ndavuga institution kuri level yindi yo hejuru institution ndimo kuvuga ni institution ya demokarasi demokarasi isobanura yuko uburenganzira accountability ya buri kintu cyose yibishingiye kurengera umwenegihugu n'ugira ijambo iyo umaze gusobanukira ngo bene ubwo bose barangana bose bagomba kugira ijambo ibindi rero institution ziza none uri bwubake nko kuvuga ngo igisirikare ni institution yo kurinda ubusugire kuri iyo level ndimo kuvugiraho ni institution ubusugire bw'igihugu iyo urinda ubusugire bw'igihugu rero ntabwo utera ntabwo abatera agatsiko abatera igihugu kirimo abanyarwanda bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa yaba buri munyarwanda uwo ari we wese uri mu gihugu abaterwa so kugira ngo mugitabara mwese so igisirikare kigomba kubamo bose ariko birashaka ngo ubyumve ku rwego rw'akamaro iyo institution ikibereyeho institution abantu dusanzwe twita institution kuko tuvuze institution abantu bumva institution bakayumva ngo ni igisirikare nk'uko bavuga ngo institution ya marriage ni umugore n'umugabo ariko hari ikintu gikuru cyane kirimo ni ikintu gihuza abantu baturuka ahantu hatandukanye bajyaho kugira ngo bagure umuryango babyare bagire niyo institution ya marriage izavamo institution ivamo family ariko benshi bazi yuko nka marriage babitwara nk'umugabo kurongora no kugira cyangwa se bakabanatandukana banagira ibiki ariko the real institution irimo kuvuga niyo kuri conceptual level kuri level iri hejuru ho gatoya iyi ntuza ibyo rero twebwe nabyo turabyitwararika tuzi ko ariho biva guha abasirikare izo mbaraga tuvuga yuko abasirikare bakeneye oversight ya politike abasirikare bagashingwa ubusugire ariko noneho politike nayo ikubahiriza inkingi eshatu zikenewe kugira ngo habeho ibyo bita checks and balance hakabaho legislature cyangwa parliament ari ivugira abaturage ariko ari n'ishyiraho ayo mategeko ariyo avamo n'ishyiraho icyo gisirikare mu gihe muri paroma harimo abantu barimo ayo moko yose cyangwa abo banyarwanda bose uko bateye bose barimo bafite ijambo ringana nta usumba inzi rya ijambo bivuga yuko bazashyiraho amategeko abereye bose sinzi iyo wumva icyo nshaka kuvuga bwana Axel so ni
ndabyumva neza
itegeko rishyiraho gisirikare n'amategeko abasirikare bazakurikira nayo ashyirwaho n'abo bantu urumva yuko bagomba gushyiraho amategeko abereye bose kandi bose bibonamo niho ruzingiye hanyuma bamara gushyiraho amategeko abaparoma hakabaho abagomba kuyashyira mu bikorwa cyangwa bagomba gutuma ayo mategeko yubahirizwa niyo ekizigitivu to wenda ngo ekizigitivu ariyo noneho habaho abantu batorwa kumara igihe runaka hagiye icyo gihe bakavamo niyo habamo perezida cyangwa se hatari ba perezida hakaba prime minister hakaba abaminister abo baminister akaba aribo bazashingwa kureba ngo za institution twavuze noneho ya polisi y'igisirikare ibiki byose local government ibiki y'amategeko yose ayo baba bavuze akurikiza ibyo bagize agomba kurebwamo hanyuma hakazabaho noneho n'aba interpretinga abatuma ayo mategeko arengera abaturage hagira uyarenga yaba ari leta yayarenze bakaba bayireka ariyo judiciary ariyo biriya wavuze bikurikiraho judiciary ni ingenzi cyane iri independent itivanga itari muri pararoma pararoma idashobora kujya gutegeka itari muri executive executive itaza gutegeka ibiri mu
Rwanda ubu nagira ngo uhite unakomereza rwose ubwo uhise unagira no ku ngingo ya kabiri
yes urakoze cyane so rero tugomba kumekinga shobora ngo irabonetse kugira ngo iboneke rero agomba kubaho ubushake bwa politiki ngo irahagaze kugira ngo agomba kubaho ubushake bwa politiki ariko kagomba kubaho no kwigomwa kwigomwa kubera imiterere y'igihugu cyacu nk'u Rwanda abatutsi ni bake cyane ni bavuga ngo yuko ari 15% abahutu bakaba nka 84% abatwa bakaba 1% ntabwo nabibaze ariko niko bishaka kuvugwa urumva rero yuko bavuze ngo habeho demokarasi isanzwe ya one man one vote abatutsi baguma bafite bahangayitse bavuga bati ntabwo biri bushoboke kugera ngo bavuge ngo ntabwo biri bushoboke bagomba gukoresha ubundi buryo bw'igituzi kuko ntabwo bafite iyo confidence cyangwa iyo garanti iyo babonye chance rero bakoresha igituzi
aho ngaho ubwo harimo n'ikindi kibazo ariko cy'uko ubwo abantu badatora projet de société ahubwo batora bakurikije ubwoko
kana ka mama it is absolutely you get where I'm coming from kuko abantu mu gihe batarabisobanukirwa ngo babyumve bumve ingaruka zabyo bumve kuki ari ngombwa kugira ngo abantu batore batoye idea ntutore utoye umuntu kuko umuzi cyangwa cyo mpana kuko ari uwawe kuko ari uw'akarere kawe kuko ari ibiki umutore kubera ibikorwa agiye gukorera n'ahandi batora igihe bitaragera mugomba gushyiraho ibyo bita mu cyongereza mitigating factors mugomba gushyira kuzinga demokarasi cyangwa politiki ibe igendana n'imiterere y'igihugu cyanyu kugira ngo bishoboke kuba ari iki mushobore kuba noneho mwahumuriza nabo banyamukeye kuko demokarasi nziza ni ihumuriza baba bakeya baba benshi buri muntu wese akumva aratekanye afite amahoro arambye mu mutima we kugira ngo bibe rero nuko ugomba kuba ibyo bita proportionate representation mu nzego izo arizo zose bi addressinga cya kibazo cyawe cya gisirikare wavuze bi addressinga muri judiciary nimujya kubigira yuko nayo izaba kuko iri inda independent ariko noneho nayo ntizakoresha ibyo bintu kugira ngo igire
no muri parlement nibajya kujyamo nabyo bimere bityo usange buri muntu aribonamo buri muntu arimvamo ariko buri muntu ararengerwa aho yajya hari hose buri munyarwanda wari wese arengerwa yaba uri 1% yaba uri 15% yaba uri 85% birasaba iki rero bizasaba kwigomwa gukabije cyane bizasaba kwigomwa ibyo bi sacrifice kugira ngo abantu bemere ngo bigomba kumera bityo kugira ngo tubeho niba mara kubimenyera nshize nk'imyaka 50 abana babimenyereye none ubu bamaze kumenya bati gutora nubwo batora naka aragusavinga nubwo batora aragusavinga ntabwo ari ngombwa umuntu w'urwonzi cyangwa wongize ngomba gutora idea ngomba gutora icyo umuntu ari budukorere ntabwo ngomba kumutora uko asa cyangwa uko ateye cyangwa uwo ari we nibwo azavamo n'abagore bashobora gukora bagakorana n'ibimuga n'ibiki buri muntu wese mbese bagakoresha umuntu kuko ashobora gukora ibintu atari ukuvuga ngo ni naka cyangwa ateye atya cyangwa arasa atya cyangwa agize atya ubwo ngubwo mushobora kubihindura eventually none mukarelizinga abantu bikagenda neza ndizere yuko twemeranya yuko nk'abana bacu bakuriye aha ngaha badafite iryo vangura hirya twebwe twanyuze muri ayo mateka mabi buri gihe abadukurikira cyangwa abatuboshye abatarayikuramo so maze kuvuga ibyo rero pararoma igomba kugera abapolisiye bafite iyo wii yo kumva yuko bashyiraho ayo mategeko agasigasira agasigasira cyangwa agakingira buri gihe agakingira icyo kintu cyazana ako kana ka mama cyangwa byabiraho kugira ngo bishoboke rero umaze gushyira amategeko hagomba kuba pararoma iri independent pararoma imara kuba independent y'amategeko yagiyeho hakabaho judiciary cyangwa ubutabera nabwo bwigenga butavangurwa ubutabera buriho mu Rwanda ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga ngo burigenga kubera iki bajyagi bo muri Supreme Court baba muri koti zarizo zose ngo banza bamara imyaka itanu ntabwo mbizi ariko banza barambwiye ngo banza bamara imyaka itanu bakayirenewinga ubundi ahandi mu bihugu bikomeye bizi ko pararoma igomba kuba independent iyo umuntu atowe kugira ngo abe jaji abaho mpaka we arangiye agiye mu kiruhuko cya zabukuru kandi ntabwo ashyirwaho na perezida cyangwa na executive ashyirwaho na independent rukiko ahubwo wenda perezida minisita w'ubutabera cyangwa wiki akaprovinga bakabizana bikanyura abandi bakabyemera bikagira ariko hari ubundi buryo batowe ndizera namwe muri Amerika urabona ikibazo bifite kugira ngo perezida ashyireho abamemba bakuru supreme
perezida ubundi ahitamo umukandida kuri proposal ya Attorney General noneho akemezwa na
n'ubu muri Amerika urabona ko bifite ikibazo yuko nka Trump yazanyemo abantu bashobora guhindura ibintu wabonye ikibazo bizana ntabwo bitanga amahoro ntabwo byumva abantu bafite amahoro muri judiciary kandi ubundi judiciary akaba ari ikintu gituma umuturage yumva afite amahoro yuko narengana ari burenganurwa ubutabera bw'iwacu rero perezida yabwivanzemo uyu ugiye mu rubanza nk'uburebye nk'urubanza rwa Rusesabagina baruca uko perezida yabishatse perezida baruca uko minisitiri yabishatse cyangwa se n'umuntu wese ukomeye mu Rwanda uko yabishatse uko Mukakagame yabishatse niko baruca urebye nk'urubanza baciriye General Frank Rusagara haguru yari urubanza ubundi na constitution y'u Rwanda byakaba byirukana kuri level ya constitution kuko umuntu afite uburenganzira bwo kumva icyo ashaka n'icyo akora no kuvuga uko atekereza opinion yawe ntabwo wayizira ariko kuko executive ishangwa afungwe kuko bashaka kumuhana ubutabera bwamukira imyaka 20 na
oya habayeho no kumwigirizaho nkana no namunyumvishirize n'ibiki byose na
munyumvishirize iyo ubutabera
ariko n'abandi bagiye bazira opinion zabo nabo nyuma ye
babishije urebe nk'ubu ngubu ko bafunze nk'uriya munyamakuru cyuma kuko mbwira uretse na jaji wo kuba yagiye mu mashuri cyangwa n'umuntu wize akagira ibiki umuntu w'umunyamakuru yafungwa ko yahaye abaturage mikoro ngo nibavuge kuko umva bifungira umuntu
ni ikintu ryagurishwa
umuntu wahaye mikoro abaturage ngo bagire urumva ko ubutabera kaguburi independent ariko nta nubwo bunabereho umuturage ubundi butabera izo institution twavuze ko areshatu yaba ya executive yaba ya parliament yaba y'ubutabera judiciary ikwiriye kuberaho abaturage akazi kabyo impamvu bigomba kuba independent no kugira ngo hashobore kuba checks and balances urugero naguha hano muri UK minister ashobora kwirukana umuntu cyangwa akamwima ubuhungiro urimo gusaba asylum bakakwima ubuhungiro ushobora kwapiringa muri court ikavuga utoya uyu muntu ntago mugomba kumwima ubuhungiro ko najya ahagiye aho ushaka kumwohereza ashobora kugwayo ntago wakwima umuntu ubuhungiro case in point prime minister wa hano yashatse gukinga pararoma citizen umuturage umudamu witwa Mila arega muri Supreme Court baravuga bati oya Prime Minister nta burenganzira ufite bwo kuba wakinga pararoma kubera impamvu ABCD pararoma barayifungura so bikugaragariza yuko judiciary iri independent ariko iri independent kubera yuko babatora ukwabo kera bajyaji bahano babaga muri House of Lords basanga nabyo bifite conflict kuko bajyagamo automatically basanga ari conflict of interest kuko House of Lords nayo nimwe muri party ya parliament basanze rero ntabwo wabushyiraho amategeko ngo kandi abari wowe unaye interpreter agomba kuba umuntu independent uya interpreter uyagira so mu 2005 bakora reform yatumye abajyaji noneho batagomba kuba nta mujyaji ushobora kuba member wa parliament nta mujyaji ushobora kuba muri lord iyo baritayarinze nibwo bashobora kuba abarodi ariko bakiri abajyaji ntibashobora kuba n'uwari kera uwari umukuru wa ntuza wabo yari lord chancellor nabyo byavuyeho uwari ku bungu buzi yuko umukuru w'abajyaji uwari Rugege yaturwaga na Kagame yahuraga na Kagame yavugira Kagame hence impamvu igihe bahindura constitution ariwe wayihinduye ubwo ubutabera buba byabaye hari umuntu wabivuze neza mu quoting soza umufaransa wabivuze neza avuga impamvu ya separation ya powers biri yari commentator wa commentinze mu gihumbi kimwe magana arindwi na mirongo irindwi na kane bamwita Montesquieu sinzi y'umunsi yari political thinker
Montesquieu ndabiramuzi
exactly niwe wavuze ngo when the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates there can be no liberty there is no liberty if the powers of judging is not separated from legislative and executive there would be an end of everything if the same man or the same body were to exercise those three powers nibyo biri mu Rwanda ibintu byose byararangiye nta liberty hari nta freedom hari tabera abahari nta burenganzira buhari kuko ibintu byose byabaye by'umuntu umwe kugira ngo bihinduke rero bwana Kseri yatangira kuri byo nakubwiye abantu bakamenya ngo hari ingaruka zo kureba akantu ngo nikana kamama ngo kuko ngende umututsi ngomba gushyigikira Kagame ko ari umututsi yakora amafuti yagira ibiki amenye ngo yiba yishe umuntu utari umututsi cyangwa akarenganya utari umututsi abatari abatutsi nibarangira azaza kuri njyewe umututsi niko byabaye tukabirwanya ikindi tugomba kumenya yuko institution zose zigomba kugira uko abantu bazigiramo icyizere zikarengera bose ubutabera mbuvuzeho ntanze na koti y'umugabo yuko avuga ati mu gihe inzego zose zabaye executive cyangwa se abayobozi ba guverinoma n'abashingategeko n'ubutabera bwose bwagiye hamwe bugatekereza hamwe haza ikibazo msoza rero bwana Kseri iri kugaragariza ko ibintu no kuvuga ari byo uzarebe iyo perezida yagiye muri pararoma bose bicara hamwe ja umukuru ja chief justice ahangaha kuri wa paroma ahangaha umukuru wa senanga na president wa bakabajya hejuru akabategeka bose iyo baje bose barahaguruka ubu ntago ibyo bikwiye nicyo kikwereka yuko inzego zose zamezwe n'umuntu umwe ubwo nkasoreza aho ngaho urakoze cyane ndumva mvuze kuri ibyo byombi urakoze
urakoze cyane bwana Ali Abdul Karim kandi urakoze no kuba uduhaye umutu ukuntu ibintu byari bikwiye kuba bigenda nizere ko abanyarwanda ibingi bundi byakabaye nk'isomo rya demokarasi umuntu yatanga rwose muri kaminuza nizere ko abanyarwanda babyumva kandi biteguye noneho kuba bashyira imbaraga hamwe kugira ngo
bwanakwiye ko ntari umu expert ariko nyina bivuga mu rwego rw'ihuriro uko tubibona inshingiye no icyayifumbize intego zacu n'ibiki ntabwo ndi expert nagira uvamo avuga ati uvuze kaminuza batagira ngo nize na political science ntabwo ariyo nize ibindi bintu bitandukanye ntabwo nize ndabivuga mu rwego rwa politike kandi bivuga mu byo tuguma tuganira mu ihuriro n'ubu ikiri ongoing debate ko biguma bievolvinga nababwiye ko na UK muri 2005 nibwo bahinduye bakoze reform mu kintu babonaga kitari gikwiye aho bajyaji bari babaga muri House of Lords ari igice cya paroma kandi badakwiriye kubikora basanze harimo conflict of interest so natwe haba no mwihuriro haba n'ahandi dukwiriye guma twiga igikuru no kubiganiraho mukareba ariko mufite gahunda so intego zacu naha tuzikura gahunda dufite policies zacu ziva muri ibi bitekerezo ndimo gusangiza ntabwo biva mu kirere so ubwo na mugenzi wanjye araza kunyunganira murakoze
urakoze cyane bwana Ali Abdul Karim kuri ibyo bitekerezo byiza utugejejeho umugere wa tuganirizaga nagiye ndeba nza gusanga u Rwanda igihugu cyacu cy'u Rwanda gishobora kuba gifite indwara societe yacu y'abanyarwanda ifite indwara zirindwi zikwiye kuba za dukwiye twese kuvugutira umuti hari societe itakigira kirazira hari kuba ari societe ifite ikibazo cyo kubura ubumuntu n'urukundo hari kuba ari societe yahaye ishyano intebe hari kuba ari societe ikoresha imbaraga n'urugomo nk'uburyo bwo gukemura ibibazo hari kuba ari societe aho abakomeye bakandagira abanyantege nke mu buryo bw'ihangana haba ku murimo mu masoko ya leta mu nzego zose z'abaturage zigize sosiyete hari kuba ari sosiyete irengagiza ibibazo bishingiye ku irondakoko abantu ntibicare ngo bicoce mu buryo bweruye hakaba rero icya karindwi ari sosiyete irengagiza ko iterambere ryiza kandi rirambye rizisangiwe na bose muri make rero ibyo ni bimwe mu bibazo abanyarwanda bagomba kwicara bakavugutira umuti niba bashaka kuzaraga abana babo sosiyete irushijeho kuba nziza reka rero duhe ijambo bwana Denise Rugendo tunamushimira cyane kuba yihanganye uyu mwanya ungana gutya wose ngira ngo twafatanyije gukurikira ikiganiro VC3 yatugejejeho kandi cyiza cyane ndibaza ko nawe bwana Denise ushobora kuba wenda ufite agatekerezo ku kiganiro amaze kutugezaho ariko wenda wabivuga mu magambo ahimye noneho ugahita utuganiriza ku ngingo nawe waduteguriye izo ngingo reka nibutse abadukurikiriza arizo hari iki kibazo cy'ikiboko n'iterabwoba mu guhatira abanyarwanda gufata inkingo za COVID-19 kigikomeje abantu bakaba bakomeje gutaka ari benshi bavuga ko uburyo bari kubashyiraho iterabwoba n'igitsure ahubwo biri gutuma bakeka ko atari inkingo nyankingo bagiye kubatera ari ibindi abaturage bakaba barahamutse hakaba rero hari n'iki kibazo kimaze iminsi kivugwa cy'ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi bishaka kohereza bimukira n'impunzi bataremerwa muri ibyo bihugu kujya mu Rwanda mu bihugu byo muri Afurika harimo n'u Rwanda umuntu akaba yakwibaza rero icyo ibi bihate cyane cyane ko mwene ibyo bihugu usanga akenshi ahubwo ari nabyo byakira impunzi nyinshi z'abanyarwanda bakaba bazi ko mu Rwanda ari igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko bigaragarira no ku maraporo mpuzamahanga menshi amwe n'amwe aturuka no muri ibyo bihugu byaba bihatse iki rero kugira ngo ibyo bihugu noneho bibe byasanga u Rwanda ari kimwe mu bihugu bagomba koherezamo abimukira abantu baje bashaka ituze n'umutekano bashaka ubuhungiro ibyo wenda nabyo uraza kutubwira mu mboni yawe uko ubibona ukubona icyo bigamije reka nguhe ijambo nawe utuganirize ijambo ni ryawe
urakoze cyane Axel ahubwo wayitaje kuri izi ngingo kugira ngo ducumbite umwanya igihe kuko mugenzi wanjye yabisobanuye neza atanga n'ingero nyinshi ajya no muri historical perspective donc mu bijyanye n'inkomoko amateka yacu aho ibyo bibazo byagiye bituruka atanga n'ibisubizo kuri reka tuvuge ku bibazo abanyarwanda baba bafite cyane cyane muri ino minsi byatewe n'iki cyorezo cya COVID. Urabona icyorezo cya COVID ntago ari umwihariko gusa w'abanyarwanda, ni ku isi yose, tugezeho ingaruka mu bihugu byose byo ku isi ku buryo ariko uburyo ibihugu byagiye bibyitwaramo nanone byagiye bigaragaza cyane cyane icyo twavuga uburyo ubutegetsi bufata abaturage, uburyo ubutegetsi buba bwiteguye guhangana n'ibibazo bimwe na bimwe bishobora kuvuka. Ibyinshi uba wabyiteguye uzi ko bishobora kuba byaza, ariko hari n'ibindi bibazo burya bishobora kuza utabyiteguye, ariko nabwo ukaba ufite uburyo approach ushobora kuba wabishakira ibisubizo. Ikintu rero cyagaragaye kandi gikunda kuranga buriya butegetsi bw'iwacu ko ari ubutegetsi usanga budaha agaciro umuturage bwakagombye kuba buri gukorera, kuko urumva ubundi aseri njyewe nibaza yuko ikintu niba ari ikintu cyiza ugiye gukorera abantu ukabuzi ko nk'ubu niba uri muganga umuntu akagusanga avuga ati ndarwaye ndumva mfite ikibazo mu mubiri wanjye none wamfasha nkaba nakira icyo kintu kiri gutuma mu mubiri wanjye numva ntameze neza, kubera yuko uba wizeye yuko agiye kugufasha akenshi umutega amatwi noneho ukaba wanakurikiza n'ibyo agiye kukubwira. No mu gushaka rero ibisubizo by'ibibazo nibaza ko buriya butegetsi bwagombye sinavuga ngo ikikwereka ubundi ubutegetsi bwiza kuko bukorera abaturage ni uko ufata umwanya ukabasobanurira ibyo byemezo ugiye gufata niba ari byiza, niba kwikingiza ari byiza, hari ikintu bishobora kurinda abaturage bawe kandi akaba ari nabyo ubifuriza, cyangwa se niba bishobora kuba byatuma iyo ndwara idakomeza kugenda yandura no mu bandi cyane, cyo gihe fata umwanya uhagije ubasobanurire babyumve ubumve yuko biri mu nyungu zabo zo kwemera gukora icyo kintu, none icyo gihe bizagufasha kuba nabo babigiramo uruhare batakumva ko uri kubibahatira. Ariko buriya butegetsi kuko usanga budaha agaciro umuturage, usanga butaba bukorera umuturage, noneho bagahita ntibafate umwanya na mutoya wo kugira ngo basobanurire abantu batahubwira twafashe ibyemezo mugomba kubikora gutyo, ugahashyiraho igituza ukabashyiraho igitugu utabikoze turamufunga tumushyire muri stade tumufungire muri stade turamujyana tumufungire kwa Kabuga turatangira tumuteze imitwe imwe n'imwe idasobanutse niba ari abadaso niba ari iki batangire babakubite. Biriya rero ntabwo ari uburyo bwiza ubundi bwo kuyobora cyane cyane mu buyobozi bugendera ku mahame ya demokarasi, kuko niba gukingira ari byiza kandi niba koko babyemera ahubwo bakoze bashyize imbaraga nyinshi cyane muri kampanye d'abord yo kubanza kubasobanurira ukabasobanurira n'utari wabyumva ugafata umwanya, kuko burya hari abantu badashobora guhita bumva ibintu igihe kimwe cyangwa se ngo bahite babyumva mu buryo bumwe, ugakora uko ushoboye ku buryo ubasobanurira noneho bamara kubyumva bakumva yuko biri mu nyungu zabo ahubwo zo kuba ubwabo ahubwo bagerageza kuba basaba n'ubutegetsi bati nyabuna nimudushakira izo nkingo vuba vuba nimushaka ubushobozi ku buryo izo nkingo noneho natwe zitugeraho. Nicyo rero kintu nabonye kandi ntabwo ari mu kibazo gusa cya biriya by'inkingo, ni no mu bindi bibazo byose byaba ari kwiteza imbere kw'abaturage, byaba ari mu bijyanye n'ubuhinzi, wumva ikibazo cy'abantu
bahinga imyaka bahinga umuceri ariko bakaba badashobora kuba barya kuri uwo muceri ugasanga ngo za koperative babashyize mu makoperative ayo makoperative ugasanga rimwe na rimwe batumva n'uburyo akora ugasanga ari kubaguraho abahenze noneho bo bajya kugura ahubwo ibyo bari basanzwe bahinga ugasanga bari kubigura ku giciro cyo hejuru ibyo byose twagiye tubona wabonye kiriya cyemezo bari bafashe cyabariya batwara za moto mu mujyi burya kubera ko uhise ubatura hino utigeze ufata umwanya kereka mbanze basobanurire impamvu icyemezo tugiye gufata kiri mu nyungu zabo ari cyiza ari cyiza kuri leta ari na cyiza kuri bo noneho bamara koko kuba babyumvishije icyo gihe nta resistance ibaho icyo gihe ntabwo batangira urinda kubashyiraho ikiboko kubashyiraho igituza kugira ngo badumva ahubwo bumva ko nabo bagize uruhare muri ibyo byemezo muri izo decision ugiye gufata aho rero niho tugaruka twavuga tuti bwa butegetsi n'ubutegetsi bw'igitugu kubera ko buri gihe usanga bafashe ibyemezo batabanje no kugenda ngo bakonsulite mu baturage batabanje ngo babanze babasobanurire babyumve babyiyumvemo kuko ushobora kuba uri umuyobozi weho ukagira vision ugatekereza ikintu kinini kandi cyiza kuko gifitiye inyungu igihugu cyangwa se community urimo ariko iyo ugerageje kugisobanurira abandi cyane cyane iyo ari ikintu cyiza kiba kizabafasha ntabwo kuko abantu bose bifuza ibintu byiza bifuza ibintu bibafasha mu kuborohereza mu buzima bwabo bibateza imbere bituma igihugu cyabo gitera imbere abantu bose nibyo bifuza icyo kintu rero icyo cyemezo iyo decision cyangwa se ikintu cyose ubwo butegetsi bwaba bugiye gukora bwagombye kubanza gufata eforo yo gusobanurira nk'abaturage kandi bugakora uko bushoboye ku buryo nabo babigiramo uruhare aho kugira ngo noneho usange uri kubashyiraho igitutu cyo kugira ngo bemere bakora ibintu rimwe na rimwe batumva none ugasanga ahubwo bizanye n'amakimbirane habayemo resistance batangiye kwikekakeka bati se ibi bintu byaba bihatuke se ziriya nshinge urumva n'abandi bashobora no guhita banabyuriraho noneho bakaba ahubwo batangira no ntabashaka no kuba bayobye nk'abaturage bakaba babigenderaho byo kuvuga ati muri ziranshinge bari kuduteramo ibingiro bari kubwo kuduteramo izindi ndwara n'urugero noneho bigatuma koko n'uwari ufite ayo makenga ahita avuga ati ati koko nibyo ariko ubundi bihereye ku butegetsi bubi butafashe umwanya ngo bubanze busobanure bubanze bwigishe umuturage noneho nawe namara kubyumva ahubwo aba ari wubigiramo uruhare mu kwifatira icyo cyemezo vuba vuba icyo nicyo navugaho kandi dukunda kunenga cyane buriya butegetsi twebwe twifuza ko ari nacyo kintu twanahindura ni nayo mpamvu tuvuga ko burya opozisiyo aba ari ingenzi mugenzi wanjye yabivuzeho akavuga ati urabona iyo wamaze kubona ikibazo akavuga ati iki ni ikibazo none uravuga ati se ni gute noneho nagishakira umuti ni gute twakora mu buryo butandukanye noneho tukakibonera umuti yaba iyo politiki rero abo bashyiraho ayo mategeko ubwo buryo noneho bwo kuyobora ukavuga uti reka tubihindure tugendere muri uyu murongo dukora uko dushoboye ku buryo umuturage agira iryo jambo umuturage asobanurirwa neza kandi niba uri umuyobozi ukamutega n'amatwi ukamwumva ukaba wanatekereza ati numvise impamvu atari gushaka kugira urwo rukingo ese iyi mpamvu ari kuvuga irumvikana yaba ifite ishingiro niba idafite ishingiro rero reka musobanurire ni ngombwa ko mushyiraho igitugu reka musobanurire kuko yewe ndi gushaka inyungu ze we rero ashobora kuba atari kwibaza ko biri mu nyungu ze reka ahubwo mwereke uburyo biri mu nyungu ze noneho agerageze koko nawe azagera abyemere nicyo ngicyo navugaho naho kuri iriya ngingo ya nyuma urabona u Rwanda kuvuga ngo rurashaka kwemera impunzi zizajya zituruka mu Bwongereza wanabibonye ko ntabwo ari ubwa mbere kuko na na Israeli nayo hari impunzi yagiye izana zabaga zivuye muri bazimye ubuhungiro noneho u Rwanda rukemera kubafata. Njyewe mbibona muri nabishyira nko mu bice by'ingenzi. Icya mbere nakibona muri mu buryo buri nka diplomasi kuvuga ati reka ngaragare neza, reka nkomeze niyerekane ko ndi umuntu wakorana n'aba bampatsa ibihugu bankeneye. Urabona ni muri buriya buryo anohereza na ziriya ngabo muri biriya bihugu bitandukanye, kuko hari ukundi aba bampatsa ibihugu bahita bamubona. Kuko icyo gihe nko kuri Kagame hari andi majwi bimuha, baravuga bati uriya muntu atinze ku butegetsi, uburenganzira bw'ikirema mu muntu ntabwubahiriza, ntafungura urubuga rwa politiki. Ati koko nibyo, ashimuta batamwemera, abandi akabica, agafuza prizuze zihuzuye. Ibyo byose bakaba babizi bakabyemera, ariko bakongeraho bati ariko kubera ko ubwo nanone hagaruka inyungu zabo, bakavuga ati ariko ari ashobora kudufasha kohereza abasirikari muri za Somalia, abasirikari muri za Africa, Central African countries, cyangwa muri Mozambique cyangwa n'ahandi hose, kubera ko muri bino bihugu by'abampatsi bihugu byateye imbere bo abaturage babo batakishimira yuko abana babo boherezwa muri izo ntambara bakajya gupfirayo rimwe na rimwe ntacyo zivuze. Ubwo rero bakavuga bati dufite umuntu dushobora kuvuga tuti reka twohereze iyo ngiyo, reka tukohereze ohereza
abantu. Dufite umuntu ufite abantu ashobora kohereza bakajya kudupfira aho kugira ngo abacu bari bo bajya gupfa
cyane, bakajya kudupfira aho kugira ngo abacu bari bo bajya gupfayo, kuko bata bashobora gutekereza bati nitumushyira ku ruhande kubera ry'amabi akora nabwo tuzi hashobora kujyaho abo ngabo bazaza biyita ngo ni abademokrate. Noneho bati twebwe ntabwo dushobora kohereza ingabo bitabanje kwemezwa na parlement n'abahagarariye abaturage, kuko amategeko ati twe turagenda ku mategeko, amategeko yacu niko avuga. Ati ubwo rero perezida araza adusobanurire impamvu twagombye kohereza abana b'abanyarwanda bakajya gupfira muri za Mozambique, muri Repubulika Centrafricaine n'ahandi. Ati aho hantu u Rwanda tubafite twebwe izihe nyungu. Ubwo icyo gihe noneho bakaba babyanga. Aho rero niho noneho bo bavuga bati uyu nguyu washobora kudukorera kari akazi twebwe tutakora. Icyo ni kimwe, kuko ubwo hari mu rwego rwa diplomasi ku ruhande rwe ntekereza ko icyo kintu kimwongerera nk'iyo nk'ayo manota kuri bino bihugu. Ikindi rero ni no mu rwego rw'ubukungu, mu rwego ruri nka ekonomike, kuko niyo wemeye gufata nka ziriya mpunzi byanze bikunze nawe hari icyo ushobora kubasaba. Urabwira uti dore twebwe dufite n'ubusanzwe turi igihugu gikennye, ubwo rero abo bantu mugiye kuduha mugomba kuzajya kuri buri muntu muzajya mutubarira $5,000 mu kwezi, kugira ngo tube twamutunga, tube twamuvuza, abakiri batoya bashobora kwiga, babe bajya mu mashuri. Ati ibyo bintu byose turabikeneye. Ubwo urumva rero cyane cyane nka buriya butegetsi usanga ntayo ngayo bashobora abo hejuru se nka Kagame cyangwa abantu bamwegereye bashobora kuba babona ahantu biyibira, nk'aho ngaho niho bashobora kuba bakura amafaranga. Urabona nka bariya bapolisi cyangwa se abasirikari bohereza hanze bo icyo gihe bababarira amafaranga ari hejuru, arenze cyane ay'ubusanzwe bari basanzwe bakorera mu gihugu. Ntabwo rero bivuga yuko yose ayo mafaranga babemereye baba bazayaha nyine abo bapolisi cyangwa abasirikari. Akenshi bashobora kuvuga bati okay, tugiye turaguhaho aya ngaya, andi turayashyira mu kigega cyangwa se andi turayafashisha na turayashyira mu bikorwa bindi bisanzwe bya za training cyangwa se na bagenzi bawe basigaye. Kuko hari nk'igihugu cya Bangladesh ryo kohereza abakontenja hanze byari bisigaye bizanira igihugu amafaranga arenze n'ay'imisoro hagati mu gihugu bagira ayo nasiyozimi yabahaga kubera kuba bohereje abasirikari baho hanze babohereza muri za misiyo zitandukanye hari n'abari mu Rwanda mbere muri za ubwo minuwari yari iri mu Rwanda ibyo byose rero byabahaga amafaranga menshi cyane ubwo rero Kagame nawe ari njyewe mbibona muri izo ngune ebyiri ya mbere diplomatique noneho n'indi iri nka economic umva niba abafaransa bavuze uriya makoro amusabye ati ushobora kohereza abantu ko mbona abasirikari ba Mozambique badashobora guproteja aho iriya peteroli totali iyivoma ushobora kohereza abantu bawe icyo gihe aravuga ati okay ati naboherezayo atariko urumva ntabwo wamusaba ibyo ngibyo ngo noneho nurangiza ngo umubwire ngo ikore no mu mufuka ngo abe ari weho ubigire tegereho nawe hari icyambere amubwira ati okay ni twebwe tuza logistics n'icyo byose ni twe tuzabisupportinga noneho yanarangiza bakaba abana bagenera n'andi mafaranga arenze avuga ati dukeneye ibikoresho bigezweho dukeneye kuzabambika neza dukeneye izo zose logistics nawe akagira ikintu akuramo burya ari nk'igihugu kindi kizima kiza kigendera mu mategeko hatarimo ubusambo corruption itari hejuru uravuga uti okay reka igihugu kimere nk'aho giprofita ngiye kugwa nk'urundi rugero urabona nk'igihugu cya Tanzania burya kuba cyaremeye nk'iriya mishyikirano u Rwanda rwagiranaga icyo gihe u Rwanda na ESPR ndavuga ubutegetsi bwari buriho na ESPR ikindi ukemera gufata ruriya rukiko rwaburanishije abari baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bwari bumaze kuba mu Rwanda ikindi noneho no kuba Arusha ariyo yari yaremeye kuba yahostinga negotiation hagati y'abarundi nabo bari bahanganye icyo gihe babikuyemo inyungu ziri ekonomike nabo kubera yuko nk'ubwo bahise basaba nka nasiyozini yuko yakubaka nk'imihanda ijya aho ngaho hagira amacumbi azajya acumbikira abantu aho ngaho noneho icyo gihe bigaha n'imirimo abaturage baho ngaho bakaba bavuga bati reka turebe ukuntu twakongera amazi n'amashanyarazi kuko abo ngabo bazaba bakeneye nk'amashanyarazi menshi bazaba bakeneye gukoresha amazi meza kuhubaka amazu noneho agezweho kuko haba hazacumbika abantu benshi bagiye baturuka nko muri bino bihugu byateye imbere icyo gihe nk'igihugu hari igihe kibyungukiramo nk'ubwo nasiyozi cyangwa se n'ibindi bihugu bikaba byatera inkunga ku buryo aho hantu amajyambere ahita ahagera noneho abahatuye bagahita nabo babonera baprofita bakaba babona utuzi babasha kugurisha urumva amadovize yaza mu bantu amafaranga bazaba bitwaje bose bahabaga izo ngendo zakorerwaga kubera ko babaga bahacumbitse noneho bigatuma n'umuntu wari uri aho ngaho ashobora gushora imari ye gucuruza yaba ari umucuruzi usanzwe yaba ari n'abacuruzi bo hejuru bakaba babibyaza umusaruro na Kagame rero ngewe akenshi cyane cyane mbibona nko muri urwo rwego diplomatique nubwo no mu bijyanye n'umufuka we nabyo aba ari kubibara akenshi ntabwo nabara ngo nk'igihugu kubera ko usanga yari kubiba ibintu byinshi ni naho nyine nawe agenda nk'aho ngaho agenda akuramo amafaranga kuko nka buriya ari muri Mozambique ntabwo azaza gutya gusa nawe atazanye amafaranga ari bushyire mu mufuka ariko ubundi ari nk'igihugu ushobora kubibona muri izo angle ebyiri zo kuvuga ziti okay tugiye kwemera impunzi ariko dore namwe ibyo tubasaba none muri ibyo tubasaba nk'ubwo ukaba wavuga uti twe turabasaba yuko muzadufasha kugira ngo twubake amashuri abo bakiri batoya bazigamo twari dufite gahunda yo kubaka universite none se mushobora kuduha miliyoni ijana na mirongo itanu kugira ngo twe kuzabafata nk'abantu bari second class citizens none nabo bizadufashe kubashyira mu mashuri ariko ayo mashuri ntabwo abazigamo abo ngabo gusa ubwo icyo gihe n'abanyarwanda nyine bakaba baboneyeho ukabuzamuye n'uduce tumwe na tumwe nk'aho uzabatuza n'ibindi. Ariko ikibazo gikomeye nanone dukunda kunenga kuri biriya byemezo Kagame rero afata, ni uko igihugu cyacu kiracyafite ibibazo by'impunzi b'abanyarwanda ubundi utari gukemura, udashaka gukemura. Kuvuga ngo rero igihugu cyacu kandi kikaba ari gitoya cyane, kikaba gituwe cyane ukurikije uko kingana n'abaturage ubu ngubu gifite. Aho guhinga hakaba hagenda hagabanuka, kandi abaturage bacu benshi batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo rero bigahita bituganisha yuko tugaya kiriya cyemezo, kubera yuko nubwo cyaba ari humanitarian, urumva ni ukuvuga ngo reka utabare umuntu uri mu kaga, ariko kubera natwe ibibazo dusanzwe dufite tutari twakemura twakagombye kuba twarakemuye, ntekereza yuko atabari icyemezo cyiza, kubera ko wagombye kubanza ukarangiza nawe ikibazo cy'impunzi ufite. Abanyarwanda ubu bari ku isi hose, nta hantu wajya, yaba ari mu bihugu bya Afurika, yaba ari mu bihugu by'Uburayi, yewe yaba ari za Australia, South America, North America, ahantu hose haba hari Abanyarwanda. Abenshi bahunze hari Abanyarwanda muri bya bihugu duturanye, muri Zaza, muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi, baba bifuza gutaha, baba bifuza kujya kuba mu gihugu cyabo, bagashora imari mu gihugu cyabo, bagagira uruhare muri politiki. Ariko urubuga rwa politiki kuba rugifunze badashobora kuba bakora politiki bisanzuye iwabo. Ikindi ibyo mugenzi wacu yari amaze gusobanura irya politiki ya sectarianisme, ivuga yuko ngo akanya ka mama, ni ukuvuga ati weho niba utari mu bo tuvuga ko batsinze, ubwo nta mahirwe dushobora kuzaguha, n'uzacuruza ugatangira gutera imbere, tuzabikwambura ibyo wagezeho. Ibyo byose rero bigatuma Abanyarwanda bahunga bakajya gushakishiriza ahandi. Niyo mpamvu twagombye rero kubanza kurangiza ikibazo cyacu, kuko urumva burya bavuga ngo ukese. Urabona ntago waza gukemura ibibazo byo mu rugo rwanjye nawe iby'iwawe utabikemuye, naho ngo ube waburaye ngo noneho ngo uvuge ngo uje kuza gukemura iby'iwanjye. Ibyiza rero twagombye kubanza gukemura ibibazo byacu, kandi birahari cyane cyane bijyanye n'ibibazo by'ubuhunzi, n'icyo kibazo tukakirangiza, noneho tukaba twavuga tuti reka noneho natwe dore twateye imbere, dore twarakirangije, ahubwo reka tujye no gukopeza abandi uburyo icyo kibazo twe twakigize twarangiza tukakirangiza. Ariko biragaragara ko buriya butegetsi ntabwo bwitaye nko ku Banyarwanda bari hano hanze, ntabwo bwitaye ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda bari hanze, ahubwo bwo buri kwirebera izindi nyungu nk'izo navuze zishobora kuba ziri diplomatiki, izindi zikaba ziri iz'ubukungu. Ariko nanone bw'umuntu umwe cyangwa se n'abantu bakeya bamuri iruhande bo bazaprofita bakinjiza izo za miliyoni ayo mafaranga, bakagura amazu muri za Amerika no mu bindi bihugu, no mu gihugu bakubaka ibintu by'ibitangaza. Ariko mu by'ukuri nk'abaturage twese hamwe muri rusange ibibazo byacu bitigeze bikemuka. Reka ngerageze ndangiriza aha ngaha. Ni icyo ngicyo navugaho cyane cyane kuri ibyo, kuri ayo masomo abiri. Nibaza yuko twebwe nko muri opozisiyo dushobora, impamvu dushobora kuba twabinenga, impamvu twebwe twumva ko atari ko byakagombye kugenda, nubwo twumva ko gutabara abantu bari mu kaga ubundi ari ibintu byiza, ariko igihugu cyacu kiraterimye kandi turacyafite ibibazo tugomba kurangiza. Ku buryo rero kuvuga ngo ugiye ngo kuzajya buri gihe ngo ufata izo mpunzi, abo ibyo bihugu bifite ubushobozi, bifite ubutaka bwinshi cyane, bo bukaba butabafashe, nta mpamvu mu by'ukuri numva natwe u Rwanda twagombye kuvuga ngo reka tugire, uretse Kagame kuvuga ngo reka we yibonekeza agaragare neza, noneho bijye mugaragaza neza imbere y'abamatibihugu babe bamurwanaho cyangwa se birengagize amabi akomeje gukorera Abanyarwanda, cyangwa se nanone akaba yagenda abyungukiramo mu mufuka we mu buryo buri ekonomike. Urakoze cyane.
urakoze cyane bwana Denis ugifite ijambo rero tunasoza burya ni byiza ko turangije ikiganiro tugera turasa no ku ngingo tukavuga icy'ingenzi tu abanyarwanda twifuza ko bakoramo ndagira ngo wenda nkubaze ni bihe bintu bibiri wifuza kuzabona abanyarwanda bahinduye kuko mu by'ukuri ibyo twavuze birasa nk'ibivuga ko hari behavior dukwiye guhindura nk'abanyarwanda kugira ngo n'igihugu cyacu kizabashe guhinduka ni iki wifuza kubona mu mpera z'uyu mwaka dutangiye ni iki wifuza kuzabona cyarahindutse mu basangirangendo umwe w'urunyarwanda ni iki nanone wifuza kuzabona cyarahindutse mu bandi banyarwanda muri rusange baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abandi bari hanze yacyo wenda watubwira ibyifuzo byawe nyuma tugahita tugana kuri bwana Ali Abdoukarim akadusoreza ikiganiro
alo
winda kumva
okay urakoze cyane we urakoze cyane ndumva icyo kintu ari ikintu kizubajije kuko buryo umwaka iyo utangiye buri gihe urabizi hari ibyo byita ngo resolution donc buri muntu wese akaba yakwihira intego ye yaba urabizi ko na za organization na za company nibwo zivuga ziti okay twaricaye dusubiza amaso inyuma ibyo twakoze ibibazo twagiye duhura nabyo za covid ibyo byaduteye nk'ibyo uyu musaruro mukeya twabonye cyangwa mwinshi twabonye nabyo rero ni kuri resolution nk'uko ubibajije hari nk'ibintu bitatu nifuza kuba nabona nko mu banyarwanda numva nabasangiza nasaba nk'abanyarwanda yaba bari mu gihugu yaba n'abari hanze icya mbere akira kibazo twagiye tukivugaho ntekereza yuko abanyarwanda twagombye gutangira kwibona ntitubivuge gusa mu magambo ariko tugatangira kubona mugenzi wawe ukishyira mu kigo cya mugenzi wawe ukavuga uti ibi niba hari ikintu kibi kiri gukorerwa mugenzi wawe ntiwumve wagombye kuvuga ati ubwo mugenzi wanjye Axel afite ibibazo ari mu bibazo hari ubundi Axel ni igiki yaturukanye ari mu buhe bwoko cyangwa se ni igipinga ese ari muri barya barwanya ubutegetsi yese arimo ni uwacu nkaya nk'iri yasije mugenzi wanjye yakomojeho tukabyikuramo iriya ya kana kamwamo ukavuga uti akababaro ka mugenzi wanjye numve ko nanjye gashobora kumbaho noneho niba ari ikibi ntamagane nk'ikibi niba ari ikintu cyiza ngishime nifurize ko cyagera kuri bose kitagera kuri bamwe gusa niba ari nk'iryo terambere ntiribe rya bamwe gusa ribe rya bose icyo ni kimwe numva ko nakwifuriza abanyarwanda twese twamera nk'abitekereje tukavuga tutereka iki kintu tuzakora iforo yo kugira ngo tugihindure muri muntu mbere yuko dutunga urutoki uwundi ukavuga uti nge nzajya mbona umunyarwanda mugenzi wanjye nkanjye akababaro ke numva ari nk'akanjye nkemeje n'ibyiza mwifurize ibyiza nk'ibyiza nanjye nifurize umuryango wanjye nifurize na mugenzi wanjye visiti Ali cyangwa se Axel nawe numve ko yagombye kubaho neza nk'uko ndi kwifuza kubaho neza gutekana nk'uko nanjye nifuza kuba natekana kugira liberite nk'uko nanjye nifuza liberite gutera imbere nk'uko nanjye nifuza gutera imbere icyo ni ikintu ikindi cya kabiri ko dushyire ku bwoba turi benshi gushyika ubwoba kuko burya ingoma z'igitugu zose aho ziva zikagera zikomera kubera ubwoba abantu benshi baba babibona ni nk'ariya mu Rwanda abantu benshi babona kuko ni nabo babibamo burya ako karengane nibo gakorerwa tujya tubabona ni nk'uko nguko bakikikeshaga bariya ba cyuma ngo bikomeza guha mikoro aba bantu ngo bakomeze kuvuga akarengane kuko burya ubwoba baba bafite ni kuvuga ngo nimvuga akarengane noneho ni Axel nawe wari uzi ko ako karengane ari ake gusa ari nawe agatekereza ati narinzi ko ari njyewe byabayeho gusa none byabaye no kuri uriya no kuri uriya no kuri uriya noneho bagatangira kumva ko hari icyo kintu bahuje gishobora gutuma bishyira hamwe noneho bakaba bakirwanya cyangwa se bacyamagana. Icyo rero nicyo baba bari gutinya. Niyo mpamvu rero twebwe tugomba gukora uko dushoboye tukimaramo ubwoba cyane, turi benshi bashoboka, noneho bigafasha iryo jwi ry'abantu benshi rikazatuma uburiya butegetsi butangira kugira imbaraga nkeya, cyangwa se dushobora noneho gusaba yuko bwavaho. Na za revolusiyo zagiye ziba ni uko nguko bitangira, kuko batangira bafite ubwoba, ariko noneho ukazasanga abantu batangiye kwishyira hamwe kubera icyo kintu bahuje, ku gahinda bahuje, ku kababaro bahuje, bagatangira gushaka uburyo noneho bagashakira umuti. Igihe tugwacije rero kwikuramo ubwoba, nibaza yuko ibyo bintu byadufasha kugira ngo turebe ko buriya butegetsi twazabukuraho, noneho akajyaho koko ubutegetsi icyo gihe nabwo buzaza bufite ubwoba, buvuga buti ngomba kwirinda ibi, ngomba kwirinda kurenganya abantu, ngomba kwirinda gukomeza irya politiki ya sectarianisme, kuko ishobora izi ngoma zindi zivuye zibikoze ntago byatumye, ntago byaguye igihugu cyacu neza. Nabo banabikoraga nabo ntago mu by'ukuri bigeze bateganyiriza, ntabwo byigeze bibaha umusaruro mwiza, yaba ari kuri bo, yaba ari no ku miryango yabo. Bigatuma noneho ibyo bintu n'abandi, kuko icyo gihe niba ari abayobozi bashyira mu gaciro, asubiza amaso inyuma akirinda n'izo politike. Ikindi rero akumva yuko mu gihe azatangira kugendera muri iyo mirongo, hari igitutu cy'abaturage bazaba bari kurengana, batazaba babyishimiye, bazakora uko bashoboye ku buryo nawe avaho kandi akavaho nabi. Bigatuma rero icyo gihe buryo ubutegetsi bugenda buhinduka. Wabonye ko no muri bino bihugu ibibazo bagiye bagira akenshi kubera y'igitutu abaturage bashyiraga ku bayobozi, byatumaga izindi generasiyo z'abayobozi zagiye ziza hari ibyo zigenda zihindura. Ni icyo rero nifuza, kuko nifuza ko umunyarwanda akumva ko temo ubushobozi we afite iyo power, noneho akaba ya na mugenzi we yaza bagashyira hamwe, bikamwongerera kumva ko afite iyo sekurite yo kuba hari ikintu yahindura. N'icyo kintu nifuza ku banyarwanda, ku buryo iryo jwi ryaba ryinshi cyane. Abari hanze rero nifuza ko twatinyuka tukavuga tugakora turi benshi, ariko tukirinda ikintu kidutandukanya, tukirinda ibintu by'amacakubiri, none tukaba benshi mu by'ukuri bafite intumbero imwe. Ubwo bati dore twebwe iki turaje ishinga, dore ikitubabaje, ikibabaje abanyarwanda bari hanze ni ubutegetsi bubi. Nicyo rero niyo objectif tugomba kurebaho, noneho bigatuma tutaruzinga focus tukavuga tuti niburiya butegetsi bubi, ntabwo tuzemera yuko buzajya buzana butuzanamo za divizio, butuzanamo ibihuha n'ibi, kugira ngo usanga ari byo twebwe tugiye gutindaho cyane, noneho bikayifashaho nko gukomeza, kuko twebwe nta mageragere ngo tubyifite nk'ahantu hanze, noneho bigatuma twaguma muri ibyo aho kugira ngo noneho dukomeze tuyote igitutu, ariko turi na benshi cyane. Ingiro nibyo burya bizafasha, bigatuma noneho dukora n'ibikorwa mu by'ukuri bigaragara za diplomasi, nk'ubwo twavugaga nk'uko Kagame ashaka kwigaragaza, natwe tukongera imbaraga mu kumugaragaza ukundi, tugashyira hamwe muri iyo ntumbero. Ntidushyire hamwe ngo reka ngo abari njyewe ngo ugaragara cyane kurenza Akiseri, ngo si ko mbona Akiseri ngo yabaye igitangaza ngo buriya ngo reka nanjye ndebe ukuntu murwanya, noneho abari njyewe ukomeza gushimwa ko ndi igitangaza cyane. Ibyo kaba ni ibintu bito bitoya, kuko twebwe turugarijwe n'umuntu ushaka kuzadushimuta, ushaka kuzatwica, udusanga nko hanze akagenda muri Afurika y'Epfo kica bagenzi bacu, ni abavandimwe twari dufatanije urugamba, yari urya Bamporiki, yaba ari Patrick Connor Patrick, bagashimuta gusesa bagira. Ubwo rero kuvuga ngo twebwe ngo tugiye kuguma mu bintu bito bitoya, usanga none abantu hagati yabo bari kuvuga ngo uterana amagambo ngo Akiseri ngo buriya ngo yatangiye kubona za views nyinshi cyane ngo rekabariwe nibanda wonje nirirwa yabariwe amanywa nijoro yanjye yabariwe ndi kurwana nawe ubwo twaba turi gutumwanya nicyo rero nifuriza abanyarwanda yuko twongera tugafokusinga neza noneho twebwe ibikorwa byacu tukabiganisha aho ikibazo kiri udutera ikibazo kugira ngo tubashe kugikemura kurushaho kuko ntago wajya kugira ngo za symptoms ngarizo zikira gusa udakijije indwara ahubwo rero uravuga uti iyi ndwara dufite igomba gukira igomba kutuvamo igakira aho kugira ngo za symptoms gusa ngo niba nakororaga ngo ubwo singikorora ariko ndacyafite umuriro ariko iyo ndwara ntiranshiramo iyo ndwara niyo igomba kudushiramo nk'abanyarwanda urakoze cyane mbabarire kuba nari mvuze nyinshi ariko nizo resolution nakwifuza ko ngiyewe nk'abanyarwanda twatangira kureba bari nko mu gihugu bagakomeza kugenda bashiri ku bwoba natwe turi hanze tugakomeza kwirinda ibintu by'amacakubiri ahubwo tugashyira hamwe dushijeho tunafokusinga mu by'ukuri tureba intumbero yacu yo kurwanya udutera ibibazo byose dufite nk'abanyarwanda ni ubutegetsi urakoze cyane
urakoze cyane rwose ibyifuzo byiza kandi nanjye dusangiye mu by'ukuri nifuza ko abanyarwanda rwose twatera iyo ntambwe tukava mu bintu bitadufitiye akamaro usanga dutakaza umwanya munini cyane mu bintu by'amafuti bidafite intambwe biduteza ubwo rero rwose abanyarwanda bazakurikira kino kiganiro bakumva izo nama ubagiriye n'ibyo byifuzo byiza wifuza ko bageraho bazabitangize n'abandi zaba ari intambwe ya mbere bateye kugira ngo tugende twese dutahiriza umugozi umwe kugira ngo igihugu cyacu tugihindure cyiza Bwana Denis reka ngushimire cyane rero kuba wabanye natwe kuri uyu mugoroba kandi mwifurize kuzagira weekend nziza
urakoze cyane namwe
arakoze rero mugenzi wacu comrade Denis Serugendo ndagira ngo rero njye kwa Bwana Ali Abdul Karim nk'udukuriye nk'umuyobozi mukuru mu ihuriro wadusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko mbere y'uko mu ijambo ndagira ngo dushime tujye kuri ku mwanya wo gushima dushime cyane umudamu witwa Salima Radia Mukansanga uyu munyarwandakazi rero akaba yarabaye umudamu wa mbere muri Afurika w'umusifuzi usifuye umukino w'igikombe cy'Afurika y'abagabo akaba ari we mudamu wa mbere ukoze icyo gikorwa kandi akaba yarabyitwayemo neza nk'uko mwese mwabibonye umukino yasifuye nubwo habayemo agatendo kuko yagiye guha umunyezamu watinzaga umukino ikarita nyuma akayibura cyakora ntago yari yahitaye ntiyabasha kubimenya umukinnyi arayimuzanira nuko akora akazi ke nk'uko bikwiye tukaba tumushima cyane rero umutegarugori ariko tugira ngo abere n'abandi urugero yuko nta murimo burya umurimo wose wishyize mu rukundo ukawushyiramo n'ubushake kugeza kure ukaba waguteza imbere uyu mudamu rero cyangwa se umutegarugori akaba ari uwo gushimwa cyane ndagira ngo rero mijambo Bwana Ali Abdul Karim Bwana Ali Abdul Karim twaganiriye ibintu byiza cyane rwose nifuza ko abanyarwanda bazabikurikira bazagira n'ibitekerezo babitubwiraho bakandikira radio itako kuri email radio itauka @gmail.com cyangwa se radio itauka @gmail.com bakatubwira icyo batekereza ku ngingo twaganiriyeho kuri uyu munsi ndagira ngo rero nawe nkubaze ikibazo nk'icyo nabaje mugenzi wacu iyo tuganiriza biriya bibazo byose uba ufite n'ibyifuzo wumva wifuza ko abanyarwanda muri rusange bageraho kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kuba cyiza mu gusoza watubwiramo ibyifuzo nka bibiri cyangwa bitatu ariko wihuse kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba kandi nagushimira ko wabanye natwe kuri uyu mugoroba ijambo ni ryawe
urakoze cyane comrade Axel mbere na mbere kandi mbanze nshimire comrade commissaire Denis Serugendo ku ikiganiro tugezezeho cyiza n'ibyifuzo tugejejeho by'ingenzi cyane ibyifuzo bishimangira ibiri byikubiye muri ikiganiro kwifuriza buri munyarwanda uwo ari we wese icyo wakwifuje nawe hanyuma nyine nayo yaterambere risaranganyijwe ushimiye uriya mudamu nanjye narinzi yuko ndi buze ku proud of her kwishimira yuko nibura umunyarwanda kazi akoze izina akaba ari we mugore wa mbere usifuye kuri uriya rwego ruhuza ibihugu bya Afurika byo wakwise nka Continental Cup ya Afurika. Tubimushimire cyane aburugero ku bandi b'Abanyarwanda n'abandi badamu b'Abanyafurika. Ikindi ndashaka ngo nkunguracuretinge Abanyarwanda bagenzi bacu batanu b'Abayisilamu bari barafunzwe by'amaherere bazira ubusa barenganywa yuko ubutabera bw'u Rwanda bwabarekuye ku byo baregwaga bikomeye cyane byarimo ngo guhungabanya umutekano, gushaka kuvanaho leta n'igitugu no kuba bahungabanya ubuzima bwa perezida w'u Rwanda. Ibyo birego uko ari bitatu babashyiragaho n'iby'iterabwoba byose babitsinze, ariko bari bamaze imyaka bugufi itatu bari mu gihome magerageza. Nkumva yuko ibyo baregwaga birimo terorizimu ari ibintu biba bikomeye cyane kuba barekuwe. Rero nabyo abo Banyarwanda turashimira Imana yuko batarenganye bari muri gereza nk'uko abandi barimo kurengana. Tukanasenga tunizera yuko n'abandi bazarekurwa, wenda Imana izegere Kagame n'abandi bayobozi bamwegereye bagira akantu k'ubumuntu barekure Abanyarwanda barimo kurengana bazira ibitekerezo byabo cyangwa bazura uko bateye. Icyo nifuza ni iki rero cy'ingenzi maze kuvuga ibyo? Kimwe ndakivuze ku byo nifuza ni uko Imana yadufasha igasura Kagame n'abamwegereye n'abamugira inama n'abaki bose bakumva yuko kugira nabi nta kamaro bifite, kugira nabi ntawe ubyungukiramo, ahubwo imbere hazaza bisiga biguha ibara ribi n'ingaruka mbi. Ariko n'ibyo usiga imusozi aba ari ibintu bibi cyane. So bakwiriye gucisha make bakagabanya urugomo, bakagabanya ubwibone, bakagabanya kurenganya Abanyarwanda nka biriya by'inkingo bafosinga abantu bagabanya kwisanzura bakagira uburenganzira bwabo. Ariko none nabo barimo gufungira ubusa bakabafungura bose bakavuga bati turabafunguye, nk'uko Abraham Lincoln yavuze ati uyu munsi nkoze proclamation irekura buri muntu wese wari umuslave. Kagame nawe nabikore, bafungura abantu bose bafungiye ubusa, barimo bacuma Hassan, barimo bariya abantu badarupfa umurinzi, barimo abasirikare ba General Rusagara, barimo n'abandi bose ba Domushahidi, bandi bose bazi ko barimo kuzira ubusa babari kure batangira chapter nshya. Ni icya mbere. Icya kabiri Bwana Axel nifuza kandi nshyizeho umutima nkomeje ni uko Abanyarwanda bagomba kwihambura kuba mu buretwa bw'ibitekerezo cyangwa se bw'ubwonko. Mu Cyongereza nibyo bita to emancipate themselves from mental slavery. Nk'uko umugabo wanje kubyandika ubanza yarapfuye muri 1940 byaje kuvamo indirimbo Bob Marley yaririmbye ya Redemption Song, tugomba kwiredeeminga nk'Abanyarwanda bose aho bari hose, baba bari mu gihugu, baba Kagame nk'uko mbimusabye, baba bari hanze, twebwe turi muri opposition. Buri munyarwanda akwiriye kwira mu mutima akavuga nakora iki kugira ngo mpambure ubwonko bwanjye, mpambure ubutekerezo byanjye, ntangire kureba u Rwanda n'Abanyarwanda nk'uko nakwifuje yuko nanjye ndebwa, kuko nanjye u Rwanda nakwifuje mumbamo uko rugomba kubera abandi. Icyo kintu nikiba bizatuma abantu batangira gutekereza bareba ibintu rationally, bareba ibintu logically, bacishije mu kuri, banyuze mu kinyabupfura, bakoresha ibikiza ndangagaciro turimo kuvuga zose, nibwo zizashobora gutangira kugaragara mu munsi abantu bifunguye, tugatangira gutekereza kimuntu, tugatangira ibyo tubwiwe ukabijera cyangwa umuntu yabikubwira ukabivanamo ibisobanuro ukoresheje ubwenge wahawe n'Imana. Tuzi ko Imana abantu bose tuvuka iduha urukundo, urwango n'urugomo, ibintu twiga, ibintu twigishwa, ibintu tumenye. Tubyikuremo rero, twongere tuba abantu, tube fresh, twivanemo ubwo buretwa bw'ibitekerezo cyangwa se bwa mind. Bwana Kiseri, ibibazo byacu dufite, niyo mpamvu natangiye mvuga amateka, biva mu bintu twagiye tunyuramo ubwacu twabayemo cyangwa se twabwiwe, bikabuildinga mu mitekerereze yacu, perception zacu, ibintu bibi. Ibintu bibi bituma tushobora kuba twarenganya abandi cyangwa hagira n'urengana ukumva yuko bitakureba, nkuko Comrade Denise Rugenda bivuze ati umuntu byagira icyaba uti nta kibazo cyangwa ukanabyishimira, bihagarare. Ntitwongere kugira ngo iyo umuntu acyuzinze kuba intore, niba udahemukiye abandi nta kibazo b'intore nk'uko ubishaka, uburenganzira bwawe. Ariko reke n'abandi abo twibita ibigarasha nibo bagira ubwo burenganzira gukora ibyo bashaka. Ubumve, muganire, dusubize impembero. Dusubize amahoro mu Rwanda n'Abanyarwanda, ubwo batangire kugira amahoro, kongere tubane. Akisere, ndumva ari ibyo bintu bibiri nsaba. Nsabye ibya Kagame n'abamwegereye yuko bakuna muri cumu, basubiza ubwenge ku gihe, bakarekura imfungwa zose, bakarekura n'ibindi byose, bagatanga akaboko, bakaganira n'Abanyarwanda bari hanze n'abari mu gihugu, basaba yuko ibintu byahinduka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, basaba yuko buri munyarwanda wese cyane cyane urubyiruko rwacu rwava mu bintu nise mental slavery, they emancipate themselves from mental slavery, bakoresha ubwenge bahabwa nk'abantu bavutse, abantu babyawe. Nzi yuko buri muntu wese avuka afite instinct yo kubaha undi, yo kwifuriza undi neza, y'urukundo. Ibi bindi byose ibintu twigishwa aiza mu yoza bwonko, aiza mu byo tubona abandi barimo gukora, aiza mu biki, ibyo ntu tubyiyozemo, twirekure. Nk'uko nabivuze, Abraham Lincoln, intambara igambirije ya Civil War yo muri Amerika imaze imyaka itatu, yaravuze ati, yarategetse executive order ayitanga ibyo bise Emancipation Proclamation, arekura abari slaves, abirabura ba slaves b'Abanyamerika bose, abaha freedom. Natwe twiye freedom y'ibitekerezo, twiye freedom yo gusubiza kuba abantu nk'Abanyarwanda. Imana ibidufashe ibyo bintu bikaba muri uyu mwaka. Ubwo mvuga Abanyarwanda, avuga abari mu gihugu, abari mu buyobozi, abayoborwa, abari hanze muri opposition, aho buri munyarwanda wese ari. Imana ibidufasha bikaba. Ibi byose twaganiriye nibyo Alexei baganira kuri radio, byose bizashoboka. Ndasoza nshimira cyane Judge Valentin ku biganiro byiza atanga n'inyigisho nyinshi nziza arimo gutanga, biraha icyizere abantu benshi cyane babigira. Ariko na Comrade Serge, na Comrade Edouard, na ba Chantal Nyange, of course na Waxel, n'abandi baza ba Comrade Mbaduko, ba Comrade Patrick wariraye, ba Comrade Cedric, ba JP Mushimiye, n'abandi bantu bose baza bagatanga ibiganiro, ndashaka mbashimire cyane. Of course n'abayobozi bacu, Secretary General Gervais Kyondo na VC1 General Kwame Nyamwasa ku kiganiro baduhaye, kuva umwaka watangira n'abandi bose bagiye bagira ibiganiro ndabibashimira ariko banyarwanda bavandimwe bacu nimugerageze mubohoke mu mitwe yanyu twibohore twese nanjye ndimo twibohore dusubize mu mitwe yacu urukundo kubana koroherana kumvikana ibiki byose bisigaye bizaba past tense cyangwa bizaba n'ufite umwarimu ku ishuri atubwiraga ngo iyo ibintu byose mubikoze neza ukabitunganya neza ibindi byose ni past tense naye niba amakuba turimo kunyuramo aza amateka za past tense tujya imbere urakoze cyane imana ibarinde mugire weekend nziza comrade Axel na comrade Den
urakoze cyane bwana Ali Abdul Karim nibutse abadukurikira ko uri na umuzakorwa wa gatatu wungirije mu ihuriro nyarwanda ukaba rero watugejeho ikiganiro cyiza kandi ukaba unabikora kenshi buri wa gatanu iyo bigushobokeye tukaba tugushimira nawe tukwifuriza kuzagira weekend nziza hejuru rero y'ibyifuzo utanze wifuza kuzabona abanyarwanda bagiraho muri uyu mwaka reka nanjye ntabwo icyifuzo ariko noneho nyitangira isi yose icyifuzo cyo kugira ngo uyu mwaka tuzabone iki cyorezo cya COVID-19 tugishyiraho iherezo abashakashatsi bo muri University ya Washington bo baremeza ko bishoboka ko hagati muri uyu mwaka dushobora kuzaba iki cyorezo kishobora kuzaba twagitsinze noneho kikahinduka indwara isanzwe abantu bashobora kurwara bakifuza ariko bagakomeza ubuzima bwabo nk'uko bisanzwe ariko rero ngira ngo kizagire n'amasomo gitsigira abatuye isi mu buryo bwo kugira ngo babone ko muri iyi si ibintu ari magirirane iki cyorezo cyaje kidatoranya cyataka isi yose cyagombye rero kugira amasomo gisigira isi kugira ngo izarusheho kuba nziza mu bihe biri imbere ubwo rero ndizera nashidikanya wenda ko Imana izadufasha icyorezo tugakira iherezo hanyuma ubuzima bugakomeza abantu bakasubirana umudendezo nk'uwo bari bafite mbere y'uko iki cyorezo cyiza murakoze rero cyane abadukurikiye muri kino kiganiro n'abazadukurikira haba kuri YouTube ndetse no mu yindi mirongo radiyo itakunyuzaho ibiganiro kandi tunabasaba ko mwazaduha ibitekerezo byanyu ku biganiro tubaha kugira ngo natwe turusheho kugenda turushaho gutegura ibiganiro bibanogera hagati aho rero muri izi mpera z'icyumweru tubifuje kuzabana na Nyagasani abazajya gusenga muzasengere abanyarwanda bose musengereye igihugu musengere Afurika kugira ngo uyu mwaka uzabe mwiza kurusha uwo twasoje ubwo rero mwari kumwe na Kiseri Kanijabo nababwira nti nakagaruka
abaturage b'igihugu cyacu abari imbere n'abari hanze mu mpande enye z'isi yose this is the time umwanya ni uyu wo kwigobotora ingoma y'igitugu ibakandamiza ikababuza uburenganzira bwayo this is the time duhaguruke duharanire ineza ya bose peace and freedom ese wemera ubutegetsi bw'iba rubanda bukayitesha amahirwe yo kwizera ejo hazaza ese wemera ubutegetsi burya karibwa n'akataribwa rubanda inzara rutemamara ese wemera ikimenyane n'ikene wawe mu gutanga akazi amahirwe akagurwa amagana ese wemera 19 muke